Ngiyabonga mfowethu Neville, inkosi Busise, ngiyabonga. Sanibonani kuseni bangani, kuyinhlanhla ukuba lapha kulokhu kusa ebukhweneni benkosi ethabanyakele kanye nabantu, futhi lusuku olunemvula ngaphandle, futhi ngisanda kushayela nje nginyuka manje nje, futhi indlela ebenikade nicula ngayo, futhi nishaya izandla zenu, kufanele ukuthi bebenezihlambi zezibusiso ngaphakathi. Ngakho ke lokho kuhle kakhulu. Ngakho ke siyabonga kakhulu ngalolu suku. Yes, sifanele sibe nemvula. Uma singenayo imvula khona ke inkosi angeke ibuthe izithelo zayo. Ngakho ke sine nemvula ngaphakathi yokomoya, noma angeke kube khona noma yiziphi izithelo zesivuno. Sifanele sibe nemvula ngaphandle, noma angeke sibe nesivuno semvelo kunjalo. Futhi niyazi kokubili kuthatha into ethize eyafa ukuze sizokwazi ukuphila. Isivuno siletha ukuphila, futhi ukuphila kufanele kuveze ukufa. Ngokufa siyaphila. Niyazi insuku zonke kokuphila kwakho kwemvelo, into ethize izofanele ife ukuze uzophila. Ufanele into ethize iyafa. Ngakho ke wena uyadla futhi uphile ngento efile. Uma udla amaqatha enyama ingulube, ingulube yafa. Uma udla isiteki senyama inkomo, inkomo yafa. Uma udla umbila wafa. Uma udla isinkwa sikakoleni awafa. Udla ifino ikheli yafa. Uphile ngento efile ngokwemvelo. Khona ke akusibo lobo bufakazi bokuthi into ethile ifanele ukuthi ife ukuze singaphila phakade na. UKristu wafa indodana kaNkulunkulu ukuze singaphila phakade. Ngakho ke ngijabule kakhulu ngakho konke lokho kulokubusa, ukwazi ukuthi lezi zikhathi ezinkulu ezilimazayo kabi esiphila kuzo manje, nokwazi ukuthi uKristu wafela izoni, futhi leso kwakuyimina ukuthi wangifela. Manje ngicabanga ukuthi ngesonto elidlule niyakhumbula ukuthi inkosi ezinsukwini ezimbalwa ezidlule yakhuluma nami futhi yathi sasizoqaphelile ethiphini yangesonto elidlule lapho kwakuza izihlekelele. Ngiza nje ngehla bengilalele ukusakaza futhi Jalimane ithole izikhukhula ezimbi kakhulu abake baba nazo esizweni. Sibulale amakhulu futhi abantu bayazilengisa. Ngikubhalabhale phansi lokhu ngiza ngehla. Futhi imipheme yokuvimbela amanzi yabhidlika nayo yonke into eJalimane. Futhi iNgilandi inezivunguvungu zeziphephe ezesabekayo kakhulu. Sisakazile ngiyakholwa izindlu eziyizinkulungu kwanezi ngabashuma yesikhombisa zamuka kuyimanje. Niyabo?
Well, we're at the end time.
Aw, sesisesikhathini sokuphela. Jesu uzobonakala ngulungela lezinsuku. Futhi sesisesikhathini sokuphela. Kumbulani nje lokhu kungokuqala nje. Kuzoqhubeka nokuza futhi kuze. Niyabo? Sisekugcineni. Manje kusasa ngemuva ngqoko mbayezo namuhla silungiselela ukuhamba siye Arizona futhi ngakho ke sicela ibandla ukuba lisikhulekele futhi lapho sisahamba futhi kodwa ke nginezinqumo ezinkulu engifanele ngizenze bangane futhi angeke ngizenze ngedwa ngoba angazi ukuthi ngenzeni futhi ngizocela leli bandla njengeqembu lamakholwa eligogobele lapha kanye nami ukuthi nizongikhulekela ukuthi izinqumo zami zizoba yindawo efanele lokuya kuyo amadolobha aphesheya kwezilandla athile angamakhulu amathathu. Ngiyacabanga liyabiza ne Switzerland, iJalimane ne Africa nakuyo yonke indawo. Ngakho ke siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzosisiza nje senze into elungile lapho angasisebenzisa khona. Futhi ngikhulekeleni, ngizobe ngikhulekela njalo, niyakwazi lokho. Ngakho ke ngikhulekeleni ukuthi inkosi uNkulunkulu izongihola.
Now,
manje kubiyeni ngivele eArizona inkosi Thanda, ngifuna ukunakisa futhi sizokumemezela ebandleni bazoba lapha futhi ngingathanda ukuba nesikhathi esithe xaxa ukukhuluma nebandla lapha. Nginomlayezo futhi ngithanda ukushumayela cishe amahora esishiya kalombili noma okuthize. Niyabonga. Ngakho ke kanjalo nje lapho si Ininikazi lalikhuluma nami unkosikazi wothi lapha webandla ngazikhuluma naye futhi ngangise Milton ebandleni lase Baptist lapho sasinenkonzo futhi khona ke ngiyakholwa eyodwa yenkonzo yabo yokuqala wathi ngingena ngehora leshumi futhi Branham ubushumayela futhi wathi ushumayele kwaze kwabase mini khona ke yonke intambama khona ke babe ne ishumi nantalo emincane emizuzu engamashumi amabili ukudla isidlo sasemini futhi wathi sisuke ngalobo busuku ngehora leshumi ngqo ubusa lokhu ushumayela ngathi uyazi angazi kweningi kakhulu kodwa uyazi uma ngithola lokho kuncane ngikwaziyo usuke endleleni futhi ngimyeke akhulume ngiwazi inqwaba ngakho-ke futhi ngiyathanda nje ukukuzwa nje nami ngakho-ke kodwa bengisho lokho nje ngendlela ezingezayo kodwa ngibuya inkosi ithanda ngingathanda ukuqala kuse-eli futhi ngigijime ngedlule ngomlayezo lawo inkosi ewubeka enhliziyweni yami futhi ngiyakhuleka ukuthi uzongipha ukugcwala kwakho kimi ngaphandle ehlane ngenxa yebandla osukile lokugcina manje niyabo owodwa nje weminyakazo yokugcina womoya ngiyakholwa ususeduze
and we're believing that
futhi siyakholwa ukuthi inkosi uJesu ilungiselela ukuqaqa amazulu ngamandla kaNkulunkulu ukuthi azodabula amazulu ukuthi siyakholwa ukuthi uzokwenza futhi ngakho ke siyethemba ukuthi uzonikeza umyalezo ogcwele ngakho lapho sibuya futhi siqale cishe ngehora lesishiyagalolunye nqoekuseni futhi noma ligamele ngxa lesishiyagalolunye futhi sigijime sedlule kuze kube cishe lesibili noma lesithathu nqo noma nanoma yinini lapho ngithola isikhathi sokuqeda ngakho niyabo lapho khona-ke ngiyacabanga khona-ke mhlawumbe ngiye e-Afrika ukusuka lapho ngakho-ke uma inkosi iqhubeka nokuhola ngaleyo ndlela noma isizalele kuqala bese ke kuba yiPalestine ne-Afrika ezingqungqutheleni ngakho ke yibani isemkhulekweni noma ngabe yini eniyenzayo bhekani phezulu nje namhlanje futhi nikhuleke yilokho kuphela yilelo themba kuphela esinalo ngumkhuleko sesisedlulile ngiyethemba angizwakali njengokuthuka okungcwele noma njengomunye umuntu obengazi ukuthi ukukhuluma ngani kodwa ngiyakholwa isizwe sakithi njengesizwe sesivele sikwedlulile kuhlengwa kukhona futhi ukuba bekukhona amaKristu enele noma enele ndawonye ukudonsa ndawonye kodwa njengoba ukudonsa kuningi sekwenziwe abavangeli abakhulu nezinkonzo ezinkulu yonke indawo futhi noma kunjalo kusaqhubeka kungena shi encushuncushwini ngakho ngiyakholwa ukuthi njengazo zonke nje izizwe ezinkulu niyabo zonke zifanele ziwe zona zonke lezi zinqubo nokunye kufanele kuwe ngicabanga ngamadoda enikela ngezimpilo zawo ngenxa yentando yeningi lokho yinto ethembekile esizweni kudle lokho akukho lutho ukuphikisana nalokho kodwa kuthiwani ngezimpilo zethu ngokristu nani yabo indoda ibe iqhawe ivuke umfosi mncane kupheleleni kobusha futhi adutshulwe ikhanda lisuke emahlombe yakhe futhi ukuba abe iqhawe futhi mhlasimpe mhlawumbe angezwa ngisho ngakho ngaphandle uma ngumndeni wakhe ekhaya noma omunye umuntu ngakomakhelwane bakhe ababemazi kodwa lokho siyesaba kuphuma qikelele futhi sithathe lowo mnyakazo owanela konke ngenxa kaKristu yabo lapho lowo othola ukuphila kwakhe uyolahlekelwa yikho lowo olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyokuthola agcine ukuphila kwakhe ngakho-ke nje asibeke yonke into esinayo ngo enkosini uJesu futhi sizinamathiyelise ngophawu siqhele izinto ezezwe futhi sibheke kuye futhi sikholwe yizwi lakhe futhi sihambe siqhubeke kanye naye manje ngaphambi nje manje namuhla ngiyacebisa ke ngesonto elidlule ngenigcine isikhathi eside kangako kuleyo ndaba yobunye phakathi kukaNkulunkulu nabantu bakhe futhi manje namhlanje ngicabanga ukuthi ngizolikhipha kuse-eli namhlanje ngoba ngesonto elidlule bebebaningi obezokhulekelwa futhi ngibanga lasi sikhathi ukuqhuba umuntu omkhuleka ngemuva kokuba siqede ukushumayela futhi ngicabanga ukuthi bakhipha amakhadi athile ngesonto eledlule noma okuthize kwabantu noma ngabe yini okuyikho sizobabiza uma bese sakhiweni futhi uma engekho sizokhuleka noma kanjani manje namhlanje ngifuna ukukhuluma ngodaba ukuthi ukwakhela ukukholwa nizofanele uma wakha noma yini uma kukhona abefundisi lapha okungukuthi akukho ukungabaza ukuthi ukhona uyazi ukuthi uma ukhuluma kubantu unesimo sendawo sokushumayela kwensindiso kodwa-ke ufuna ukwenza lokho kubiza kulokho futhi kodwa-ke uma ufuna isimo sendawo sokuphulukiswa uthola ukugcotshwa qubulo wakho ngezwi likankulunkulu futhi ukwethule kubantu futhi lokho kubeka iqembu lonke ekugcotshweni kwento ethile ngaphandle kwalokho ngaphansi kokulindela kwezinto ezithile niyabo silindele okuthize futhi ngiyazi ngiyakholelwa-ke ukuletha lokho kuthi ukuphakama kakhudlwana ukuthi unkulunkulu unabo bonke abebandla lakhe manje ababizelwe ngaphandle insali yebandla lakhe ngaphansi kokulindela ukufika kwakhe niyabo ngiyakhumbula esangweni ekufikeni kwakhe kufanele ukuthi kwakube nolwesihlanu lukagodi olukhulu kakhulu ngenkathi babazi ukuthi wayeza emkhosini nokulindela abaningi babo babelindele ukuthi yena abe lapho kubona ohlobo oluthile mangaliso ayezelwenza noma futhi abanye babefuna ukumbona abanye babefuna ukuhlekisa ngaye futhi kwakuluhlobo lwe iphasika elihlukile kulalelo bekuyile isikhathi eside ngenkathi egibele wangena emzini asimlindele nje ukuba eze asithathe asise ekhaya bese kuthi-ke sizo uma efika ngalesi sikhathi manje asikhelele semakhanda yethu njengoba sikhuluma naye manje phezu kwalesi izethameli zabantu uma kukhona noma yisiphi isicelo lapha esingathanda ukwaziswa kunkulunkulu ungavele nje uphakamisele isandla sakho kuye futhi njengokuthi nkulunkulu yiba nomusa kimi ngidinga insindiso ngidinga ukuphulukiswa ngifuna ukuhamba eduze nawe nkulunkulu akubusise kusesakhiweni sonke
our heavenly father as we approach the throne of grace
Baba wethu sesizulwini njengoba sisondela esihlaleni sakho somusa egameni lenkosi Jesu lowo wasilethela lo musa omangalisayo sikubonga kanjani ngazo zonke izinhliziyo zethu ngaye owayengenasolo futhi wehla futhi wasithengela izindiso abangafanele ukuze kuthi thina esingafanele nokho singasondezwa kuye ngokuchitheka kwegazi lakhe ukuthi angahle asigeze ngamanzi ezwi futhi asethule kubaba wakhe njengentombi emsulwa ehlanzekile engcweliswe ngegazi lakhe futhi yenziwa yemukeleka ebusweni bukankulunkulu yagezwa futhi yalungela
We're thinking of the washing of the sacrifice.
Njengoba sicabanga ngokugezwa komhlatshelo, sicabanga ukuthi ngekhathi uJohane embona yeza engena emanzini, wakhuluma futhi wathi, "Yimini ngisele kubhapathizwa nguwe, futhi wena uzilani kimi na." Wathi, "Vuma uJohane kalokho, oh ngiyakuthanda lokho."
In other words, John You are the prophet I am.
Ngilingi kama Johane ngumprofeti ngikunkulunkulu wakho singamadoda aholayo alolusuku ngiyazi uyaqonda nami ngokunjalo ngiyaqonda kodwa khumbula Johane kufanele thina kusifanele ukuthi sigcwalise ukulunga konke
John knowing that the sacrifice must be washed before it's
uJohane azi ukuthi umhlatshelo ufanele ugezwe ngaphambi kokuba unikelwe futhi wayengumhlatshelo ngakho-ke wambhapathiza ongelasono egezwa umhlatshelo ngaphambi kokuba wethulwe nkulunkulu geza izinhliziyo zethu kulokhu kusa sigeze ngamanzi ezwi ukuze sizibonakalise eqobo lwethu kuwe sihlanze nkosi kukho konke ukungakholwa ukuthi singasondezwa kuwe njengomhlatshelo ophilayo ongcwele nowemukelekayo kunkulunkulu ngokuba lena yinkonzo yethu efanele Siyakubonga wena ngalezi zinto sibonga wena ngawo wonke umuntu okhona siyakhuleka ukuthi uzobusisa ibandla lomhlaba wonke likhulu likaNkulunkulu ophilayo kuzo zonke izizwe nasemhlabeni jikelele. Ukubusa lapho abefundisi bemipulpiti, ngiyakholeka ukuthi uzothulela umoya wakho Nkosi ngendlela emangalisayo phezu kwawo wonke umeli usethembekile emsebenzini wakhe ekuvangeleni phezu kwezimishini. Wo Nkulunkulu, uma ngicabanga ngabo phandle lapho abanye babo bengafake phela lezicathulo ibhulukwe elidala limanikinike lisongelwe kubo bedabula ehlathini kuletha ukuthula nokukhululwa kulabo abaqhelile kuKristu. Nkulunkulu sithi thumela uJesu masinyane, woza Nkosi Jesu, futhi manje sibona ivelo sona kanye isibonakaliso njengenkanyezi eyahola izazi ziye eBhethelehema ekuhambeni. Futhi uJesu wathi kuzoba ukudideka kwesikhathi usizi phakathi kwezizwe, izibonakaliso ezulwini nasemhlabeni, ukuduma kolwandle, iziphepho ezinkulu namagagasi amakhulu, nokuzamazama komhlaba ezindaweni ezahlukahlukene. Izizinto nje zingukuntsininiza ukucwayisa izinhliziyo zethu Nkosi, ukuthi siyakwazi ukuzilungiselela. Asazi ukuthi angahle avele ngamuphi umzuzu noma ihora. Futhi njengoba siza namuhla, siyakhuleka ukuthi uzobusisa imfihlo engemuva kwaso sonke isandla esiphakanyisiwe. Nkulunkulu, wazi konke ngakho, ngiyakhuleka ukuthi uzobageza Nkosi nomhlatshelo wabo nesifiso, futhi ubanikeze lokho abakudingayo. Futhi njengoba siza namuhla Nkosi, ngiyakhuleka uma bekhona labo lapha ongakwazi wena njengomsindisi ukuthi lolu kuzoba yilolo suku, usuku olukhulu kulezo zonke lwempilo yabo. Lapho bezothi yebo enkosini uJesu siphe khona Nkosi. Busisa labo manje Baba, njengoba sizama ukulungiselela ukubangela abantu kuba babe nokukholwa ngokufunda izwi lakho Nkulunkulu, thumela izwi lakho ngamandla phandle ngaphesheya kwesakhiwe lapha nasemazweni lapho amathepu ezoya khona, nasemazweni angaphandle noma kuphi lapho kungaba khona. Futhi kwangathi abaningi bangasindiswa futhi baphulukiswe namhlanje ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Sikucela igameni lendodana yakhe engcwele ethandekayo Inkosi uJesu Kristu, amen.
We pray that God at his tremendous blessings.
Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu nezele izibosiso zakhe ezinkulu kakhulu manje njengoba sifunda izwi lakhe. Khumbulani amazwi ami azodluleka angamazwi omuntu, kodwa izwi lakhe ngeke lehluleke. Kuyodlula amazwi lomhlaba kepha izwi lami lisoze. Ithembe linje pho namuhla. Ngizwa ukuthi angicule no-Eddie Peronet bayede mandla igama likaJesu, makuthi izingelosi ziwe zilale phansi zimthwese umqhele obukhosi, futhi ziyithwese umqhele Nkosi yakho konke. UKristu idwala liqinile ngimile yonke eminye imihlabathi izihlabathi ezibishayo wonke omunye umhlabathi. Manje kwabaningi benu abafunda kanye nathi, futhi ningathanda kumaka indikimba, futhi ngezinye izikhathi lokho kubhekisela emibhalweni engiyibhalile lapho emane thini. Sizoqala sizofunda kulokho kusa kuMathewu ongcwele 15:21.
Then Jesus went thence and departed into the coast of Tyre of Sidon.
UJesu ephuma lapho wamuka waye emaphandleni yaseThire laseSidoni. Bheka kwavela emikhawulweni yakhona wesifazane waseKhanani, wakhala kuye wathi, ngihawukele Nkosi indodana kaDavide, indodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni.
But he answered her not a word.
Kepha akampendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi, mukise ngokuba uyakhala emva kwethu. Kodwa waphendula wathi, angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwa-Israyeli.
Then came she and worshipped him saying, Lord, help me.
Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi, Nkosi ngisize. Futhi waphendula wathi, akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni. Yena wathi, qiniso Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewayitafuleni labaninizo.
Then Jesus answered and said unto her,
kodwa uJesu waphendula wathi kuye, o mame, kukhulu ukukholwa kwakho, makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela kuleso sikhathi.
Now this morning we want to talk on faith. Now my subject this morning is perseverance.
Manje namhlanje kuseni sifuna ukukhuluma umango kukholo. Manje indaba yami namhlanje kuseni ethi isineke. Isineke kusho ukuphikelela ukwenza umgomo. Manje ukukholwa kuyizinto ezithenjwayo ezingubufakazi bezinto ezingabonwayo. Sinomzimba wethu futhi ubuthina lapha bunjengembewu futhi imbewu ngaphandle inegobolondo ngaphakathi kwegobolondo inokwekwe noba intibintibi ngiyaxolisa futhi ngaphakathi kwentibintibi kunembewana leyo ndlela esiyiyo umzimba umphefumulo umoya. Manje emzimbeni kunemizwa emihlanu ukubona kwenambitha ukuthinta kuhogela nokuzwa emphefumulweni kunonembeza nokunye nokunye imigwaqo emihlanu eya kuwo ingaphakathi linye umgwaqo wodwa futhi lowo mgwaqo indawo efanayo uNkulunkulu ayihlelela wonke umuntu kusukela ku-Adamu no-Eva ukuzithandela uthanda ukuphila noma uthanda ukufa okukodwa kwakho okufunayo kungukuthi wencike ekuzikhetheleni futhi noma yimuphi umoya uvumela ukubuse uzothela izithelo impilo yakho izobuswa ingaphakathi. Futhi kukholwa abantu abaningi kakhulu bathembele phezu kwalimizwa emihlanu engaphandle ikahle akukho lutho olumelene nayo uma ivumelana nalomuzwa wesithupha. Lomphefumulo lomoya ungaba ngowezinhlobo ezimbili kuphela omunye wawo ngumoya kaNkulunkulu omunye ngumoya kadevele angeke ukhonze amakhosi ababili ngesikhathi esifanayo uzinikele ngakho konke kweyodwa noma uzinikele ngakho konke kwenu.
And if you got the spirit of God in
futhi uma unomoya kaNkulunkulu kuwe unokukhola futhi uzolikhola lonke izilo kaNkulunkulu walilobayo futhi uma ungakwenzi ungahle ube manje udevela kafani nabanye abantu abacabanga ukuthi unonya lakho konke kodwa uyakhohliza udevela ukwenza ucabanga ukuthi uqinisile. Kodwa uma ungavumelani nezwi lokho kukhombisa ukuthi akusiwona umoya kaNkulunkulu ngoba umoya ongcwele walowe phepheli futhi khona ke kuzofanele kuvumelane nezwi futhi niyakhumbula ngesonto ledlule ukungakholwa okuncane nje ukugoda ezweni likaNkulunkulu. Eva usathela wamtshela iqiniso futhi akazange aphike ukuthi izwi liqiniso kodwa leyo ngxenye encane yodwa yezi yabangela yonke le nkathazo. Owesifazane angakukholwanga ngoba wayezingela ukuhlakanipha esikhundleni sokuhlala nezwi. Uma uNkulunkulu esho noma yini amazulu nomhlaba kuzodlula kodwa izwi lakhe lisoze ledlule. Izwi likaNkulunkulu lifanele ligcwaliseke kuze kufike echashazini kuze nje kube kokuncinyane kufanele kugcwaliseke.
Now perseverance to be persistent to try to make a goal.
Manje sineke ukuphikelela ukuzama ukwenza umgomo uzama unengqondo yakho ibekwe entweni ethile futhi uphikelele kuyo ngoba ukholwa ukuthi into oyifunayo futhi ukholwa ukuthi ungayithola.
Now pardon me.
Manje ukuphikelela usucabangisisile manje ukuthi uzokwenzani. Manje angeke ube nokukholwa kuNkulunkulu ngaphandle kokwazi izwi likaNkulunkulu noma ukwazi ukuthile kuNkulunkulu. Manje omunye umuntu wakutshela ukuthi uma uzothinta leso sixobo uzosinda uyakula. Bengingeke ngikukholwe lokho ngakho ukwenze kodwa lokho kuqine kakhulu kancane ngokukholwa kwami. Angikholwa ukuthi kunamandla athile kuleso sixobo akungaphezu kunoma ngikholwa ukuthi kunamandla esithombeni esiqoshiwe noma esigubuzweni noma esiphambano esinomfanekiso kaKristu noma ukuthi izwe kanjalo ngikholwa ukuthi amandla akuKristu futhi uKristu uyizwe. Ukuqaleni ekhona ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waba inyama futhi wakha phakathi kwethu.
Now the word itself comes.
Manje izwi qobolwalo libuyele muva esimweni sikaMoya ngwele lingene kithi futhi izwi kuwe uNkulunkulu ekuwe. Bani kakhulu ufuna ukukhomba uNkulunkulu entweni ethile fiphele le kude noma kude kakhulu le bafinyelela kukho ngokuqile uNkulunkulu ukuwe ithemba likazimulo uKristu umqondo wokuKristu kuwe ufinyelela ngu usuke kukho uzama ukuthola lokho obekunikezwe wena.
God in the human being. All God Christ when he was on earth was the body
lesidelene sikumuntu konke uKristu ngenkathi wayesemhlabeni wayengumzimba kaNkulunkulu uNkulunkulu wadala lo mzimba wangumzimba ohlukile nokho wangumzimba womuntu niyazi uSolomon wamakhele izwi kodwa uStefani wathi kodwa phezu konke kahlale emathempeli nenziwe ngezandla kepha ungilungiselele umzimba.
Now God prepared himself a body in
manje uNkulunkulu wazilungiselela yena uqobo umzimba esibwele senkosi uJesu okwakunguKristu okusho ocotshiweyo futhi manje konke lokho uNkulunkulu eyikho kwakukuKristu wayengukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba yilokho umbhalo okushoyo.
Now and all that God was he poured out in Christ, he was Emmanuel. God with us.
Amen.
And all that Christ was, he poured out into the church.
Wakuthululela kuKristu, wayengu Emmanuel uNkulunkulu nathi. Futhi konke lokho uKristu eyikho wakuthululela ebandleni. Kuyini na ocotshiweyo ukukhupha umsebenzi wakhe ukuthi izwi lakhe lingahle liphile njalo njalo. Wayephila ngezwi likayise.
Man shall not live by bread alone, but by every word that
comes out of your mouth. And the church don't live by bread alone, but by the word of Christ. And the Holy Spirit living in Christ. And the Holy Spirit living in Christ. And the Holy Spirit living in Christ. These statues
are not all
the same. See, God can change
your garment if you trust me that way.
He can change your garment. Sizofanele sihlale ngaleyo ndlela uma iguquka kodwa ungumuntu njengami ungumuntu nje ongenza iphutha kodwa akalisiphelo ngakho ke futhi akanasiphelo futhi ungumnini mandla futhi angeke enze iphutha futhi abe nguNkulunkulu ngakho ke isinqumo sakhe sokuqala lapho umuntu olile wamthethelela ezisekelweni zokukholwa yizwi lakhe umuntu wesibili uyafika uzofanele aziphathe ngendlela efanayo noma wenze ngokungalungile ngenkathi yenze okokuqala. Uma umuntu aphulukiswa ngokuphulukiswa kobuNkulunkulu ngokukholwa kobuNkulunkulu wanikezelanga lokho kumuntu wokuqala. Uma umuntu elandelayo efika uNkulunkulu uzofanele enze ngendlela efanayo uma kuhlangatshezwane nakho ngezisekelo ezifanayo. Uma engakwenzanga ubheka ubuso bomuntu futhi ukhombisa ubandlululo ngokuqinisekile okungeke kumenze uNkulunkulu. Niyabo uzofanele ube nokukholwa kulokho okwenzayo futhi uma inhliziyo yakho ingasilahli uma sazi ukuthi iBhayibheli lisifundisa ukuthi ize futhi sekuleke kwenza lokho khona ke kukholwa ukuthi ize singeke sibe nokukholwa kukho yebo angeke uzihlanganise ngoba uyazi ukuthi kukhona izinto ezijile lapho uNkulunkulu azifundisayo ukuthi angeke uhambisane nazo. Futhi uma wenza lokho khona ke ukuphi na uyabona ngeke ube nokukholwa kulokho oza kukho ngeke ukhuphukele lapha bese uthi ngi izole busuku bengiphumile ngidakiwe futhi kose ngifuna wena ungiphilise kulokho kuza ngi angeke ngisabhini ngiphuze kakhulu. Uzofanele uzinikele wena uqobo uzofanele uzinikele ngokuphelele kuNkulunkulu uzofanele ulalele konke nokuncinyele kwezwi uthengise ngokuphelele bese ke uthethe izwi lelozwi lisebandleni yizwi eliphilayo. Ubabele lati izwi imbe umhlanyeli aphuma ukuyoyihlanyela manje angeke ulindele ukuhlanyela ukuluthukela bese uthela ukolo. Uma uhlanyela uvune ukolo, uma uhlanyela ukuluthukela uvune ukuluthukela, ngakho ke ufanele ube nezwi likaNkulunkulu. Futhi anike ikhole liyoke libeke izwi likaNkulunkulu kweke indawo enkathile edlule lingalokothi limenze intekenteke noma uNkulunkulu omlando uNkulunkulu omlando kusobala kodwa unguye kwasho iBhayibheli kumaHebheru 13:2 onguye ezolo namuhla naphakade ngakho ke kakhulu nje ngoba wayenjalo emlandweni unjalo namuhla angeke alahlekelwe amandla akhe futhi lapho ubuthakathaka bukhona ukuthi kuwela emabandleni ekuqaleni ebandleni labaphostoli laseqaleni futhi senzani na saqala ukuthatha lelo bandla futhi zephula inhlanganyelo futhi zenza abantu abaphathelene nehlelo lilodwa lenkolo nezinhlangano saze safika nakho phansi enqushunqushwini enkulu yangalutho buyele zwini buyele kuNkulunkulu buyele zwini liphilayo. lelo bayibheli yalivezi yonke into eliyisho ukuthi ikhona kuso sonke isithembiso anginakho noma ikuphi ukukholwa kulo kodwa lona impela izwi lokuqala lathi wozani kimi yonke nina elikhathelene nisintwayo ngathi ngilihlola kwakuyiqiniso khona-ke ngabe leli yizwi noma kusilo izwi na uma kuyizwi lizofanele liveze yonke into elayithembisa uma kungenjalo khona-ke lona ikuphi okulungile nokungalungile na konke kuyizwi likankulunkulu noma kimi akukho okuyilo lutho noma konke okukodwa ngakho-ke ngiyalikholwa wonke umthetho wonke umudwa zonke izigcizelelo bonke okhefana onke amakhonco ngiyakholwa yiyo yonke into yokuthi iyizwi likankulunkulu ngilengisa umphefumulo wami phezu kwalo kungesikho ukuthinta isixobo ukuthinta enye yinto noma isixobo esiqoshwe umfanekiso wesilwane esiwuphawu lwesizwe noma owesilisa othile noma isifazane othile ngiyakholelwa ekuthinteni unkulunkulu ngokukholwa yizwi lakhe ngokukholwa khona-ke uma wenza lokho lelo zwi liba ngokuphila kuwe izwi elihlumile futhi lonke elezi likankulunkulu lihlumile into kuphela oyithethayo ukholo ongagcwala isandla futhi ubambe lapha emsamo awusoze wenza lutho ehlezi lapha uzofanele ungene emhlabathini hhayi umhlabathi kuphela kodwa uhlobo lufanele lomhlabathi ukukwesekela uma izwi elihle liwele emhlabathini ongalungile uzolenza isivuno esingalungile wena thatha ukusenhlamvu okuhle futhi kufake emhlabathini omuhle esimweni esikahle kuzothela ngekhulu linjalo nezwi likankulunkulu lapho lifakwa enhliziyweni yomuntu ngokukholwa ukukholwa okungafi enkosini ujesu kristu nomoya ongcwele namandla kankulunkulu lapho ukulimisela lizohluma futhi lithele yonke into elathi liyoyenza yizwi yizwi likankulunkulu ujesu wathi ujohane we-14:12 okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo iyakuyenza ngani impela ngiyakukholwa lokho le misebenzi engiyenzayo umusho elikahle lalokho eminingi kunalona uyoyenza lithi omkhulu kunalona uyakuwenza ubungeke wenze omkhulu wamisa imvelo wavusa abafileyo wenza yonke into kodwa ngamanye amazwi unkulunkulu wabonakaliswa kumuntu oyedwa ukristu manje ubonakalisa emhlabeni wonke ebandleni lakhe eminingi kunalona imisebenzi efanayo omunye washo kimi kungekudala ukuba ngogxekayo kancane wathi imisebenzi emikhulu wathi uyakuyenza senza imisebenzi emikhulu ngathi yenza omncane ngaphambi kokuba wenze omkhulu ngikhombise nje imisebenzi emincane ungawenza uwusonte futhi uzame ukuwenza usho okuthize kodwa noma kunjalo lokhu ufana futhi buka noma bani nokukholwa kwenele uyakukholwa lokho kuyozibonakalisa qobo lwakho ngendlela efanayo unkulunkulu akwenza ngayo manje sinokuningi kakhulu namuhla ngaphansi kwamadlingozi nokunye nokunye lokho nezinto akukho engingakusho ngokumelene nakho lokho kuphezulu phakathi komuntu ngamunye nonkulunkulu kodwa kimi lonke izwi wonke umnyakazi uzofanele uvele kuleli bhayibheli kufanele kube yizwi likankulunkulu khona-ke ngiyazi ukuthi yiqiniso uma unkulunkulu ibhayibheli likusekela futhi lithi kuyiqiniso ngesithembiso khona-ke yiqiniso ngumuntu othile othole ukukholwa omi lapho kulelozi futhi alenze liphile futhi ujesu kristu nguyena izolo lamuhla naphakade uma sibona lonke esithembiseni sikankulunkulu khona-ke singaba nesineke singakholwa impela sihlale lapho ngoba yisithembiso sikankulunkulu hlala naso ngo kungenandaba ukuthi kusithatha isikhathi eside kangakanani sizokukhipha yazi wakhuluma ngesinye isikhathi ngembewu yesinaphi noma ukukholwa njengenhlamvu yembewu yesinaphi encane kunakho konke imbewu yesinaphi iphakathi kwezimbewu ezincane kunazo zonke ezikhona emhlabeni namhlanje kodwa iyini na angeke yaxutshaniswa nalutho imbewu yesinaphi angeke yaxutshwa nenye ungathatha uhlobo lwemfino ikheli nesipinashi futhi wenze uhlobo lwesithombe nokunye nokunye futhi ungaletha into ehlukile ngokuxubanisa izimbewu kodwa isinaphi ayixutshaniswa bangitshela ukuthi angeke wayixubanisa nalutho yisinaphi futhi ihlale yisinaphi futhi uma indoda ithathe yizwi likaNkulunkulu kungena indaba ukuthi lokho kukholwa kuncane kangakanani kodwa uma kungeke kuxubane nanoma yikuphi ukungakholwa kuzoyikhiphela kukhangeni abanye bethu banokukholwa kukhulu okungavele kwenze izimangaliso abanye banokukholwa kuba nje ubambelele kuze kwenzeke kodwa uma kungukukholwa kwangoqobo uma nje sekukubambile akukho lutho kuzokunyakazisa kukususe kuko ngeke kuxubane khona-ke lowo muntu uyaphikelela unesineke unendaba ukuthi bangaki abantu othi izinsuku zezimangaliso selwedlule akakukholwa uyabambelela ngoba uhlangabazanene simo futhi waqinisa lelo zwi langene enhliziyweni yokukholwa elikholwayo lapho uyahlala ngiyakwazi ngiwubonile umdlavuza ithumba eliyisimilo suka kubantu nezithulu izimungulu nezimpuputhe emhlabeni wonke emhlabeni jikelele abafileyo bevuswa futhi ngiyazi ukuthi kuyiqiniso kunjalo kusebenza phezu kombono kusobala khona-ke niyazi khona-ke niyazi ukuthi iyini intando kankulunkulu angeke usebenze uze wazi intando kankulunkulu isithembiso ephepelini esikutshele into ethize lelo yizwi likankulunkulu khona-ke uthumbele umoya wakhe ubuyele muva ebandleni ngeziphiwo ukuzibonakalisa yena uqobo ukukhipha nje aqede imehlukwana nokuyini kunye ukuzenza yena uqobo abe nguye ngempela phakathi kwethu wo ini besingacela kanjani noma yini ehlukile niyabo uma eza kithi futhi azazise kakhulu yena uqobo azenze umuntu uqobo lwakhe unkulunkulu phakathi kwabantu bakhe kuseyizikhashana nezwe izwe kunegama lesigreki cosmos elichaza uhlelo lwezwe lizocwila lonke uhlelo lwezwe luzofanele lucwile sonke isizwe esibuswa ngusathane besihlala njalo futhi siyohlala njalo ngaphandle kuka-israyeli lapho beba yisizwe usathane wakhuphulela ujesu esiqongweni sentaba washo wamkhombisa imibuso yezwe konke kwakukhona nokuzoza wathi ngizokunika wena uma uzowa phansi futhi ungikhonze wathi suka sathane wayazi ukuthi wayezoba yindlalifa kuwo esikhathini seminyaka enkulungwane kodwa wonke ngaba lapho ofare abake babusa izwe baziwa futhi ubungadingeka ugubhe amafiti angamashumi amabili ngaphasi komhlaba ukuthola imibuso yabo izihlalo zabo lapho abake bahlala kuze okhesari baseroma nofaro basegibhithe zonke lezi zinto futhi uma izwe belizofanele lime kanjalo nale mibuso yentando yeningi ubuyoba njalo kodwa kukhona bakhuluma ngani bonke nawo ukuthile okusenhliziyweni yomuntu ukuzama ukuthola lobo bunye futhi uma kuphela ubungabuka phezulu ubunye buvele kunkulunkulu amandla kankulunkulu uma ikholwa indalo lapho emhlabeni unkulunkulu ayidalile ihlangene nonkulunkulu khona-ke kuza ubunye futhi bunikeza ukukholwa futhi uma umuntu ebona lokho uyaphikelela akekho ozomnyakazisa ujesu washo ngapho imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza kusesikhashana nezwe icosmos lingabe lisengibona lelo uhlelo lezwe abasaye ngiboni amalungu ebandla amaningi abantu abakahle baya esontweni bephila ngaphansi kwalowo mcabango wokuthi balungile ngani wena ulungile njengelungu lebandla uyisakhamuzi ungase uzame ukwenza okulungile kodwa ngani ake ngikutshele ufanele uzale kabusha awungeni ebandleni awungeni ebandleni ngokuxhawulana awungeni ebandleni ngobulungu bebandla ungeni ebandleni ngokuzalwa sengibe semndenini wakwabrahemu iminyaka engamashumi amahlanu nambili abakaze bangicele ukuba ngijoyine umndeni ukwenza igama lami libe ngubrenham ngazalelwa emndenini wakobrenham ngingubrenham ngokuzalwa futhi wena uba kanjalo-ke umkristu ngokuzalwa lapho uzalwe ngomoya kankulunkulu uphikelela yebo yilapho ongazuza khona ngempumelelo okuthile bonke abantu ezansi kwendlula eminyakeni bebekwazi njalo ukuzuza ngempumelelo lokho bayaphikelela uma benokukholwa kulokho abazama ukukuzuza mpumelelo kuya ngokuthi kuyini ukuzuza kwakho ngempumelelo kuncike kulokho zama ukukwenza noma ngabe uyaphikelela loma qha kungakanani ukukholwa onakho kulokho okwenzayo sifanele sibe nokukholwa kunkulunkulu sifanele simkholwe unkulunkulu nginemibhalo eminingi ebhale lapha engifuna ukubhekisela kuyo manje uma umuntu ezama ukuphikelela futhi uzofanele abe nento ethile kuqala ezomnikeza ukukholwa kulokho akwenzayo manje siyakhumbula kokuqala ibhayibheli lisitshela ukuthi ujesu Kristu uyena ezalwa lamuhla naphakade manje kukhumbuleni lokho. uNkulunkulu ngenkathi uKristu esemhlabeni wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. UMarko 16 wathi hambani niye ezweni lonke, intshumayelo kugcine uJesu ayinikeza ibandla. Yalilani ukuthi-ke kokuqala ake akunikeza ibandla lakhe kwakungukuthi yanini emzini ngaphambi kokuba afike, uMathewu 10, nokuphulukisa abagulayo, nihlambulule abanochoko, nivuse abafileyo, nikhiphe idimoni, futhi njengoba nemukelisiwe ngesihle yiphani ngesihle. Lokho kwakungukuthunywa kwakhe kokuqala ebandleni. Ukuthunywa kokugcine noma amazwi okugcina awayephumezile ebeni zakhe ngenkathi enyuka aze aphinde abuye futhi ngokumeme meza iphimbo lengelosi enkulu wathi hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kuso zonke isidalwa. Okholwayo futhi abhaphathize uyakusindiswa, ongakholwayo uyakulahlwa. Futhi yisihlanganisi ukubophela umusho wakho ndawonye, futhi lezi zibonakaliso ziyakubalalela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amademoni, bakhuluma ngezilimi ezintsha. Uma bephathe izinyoka noma baphuze okubulalayo akusoze kwabalimaza. Uma bebeke izandla zabo kwabagulayo bayosinda. Ibhayibheli lathi babuyela emuva bejabula, iNkosi isebenza nabo, iqinise izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Niyabo, babephikelele kukho ngoba babenokuthile ukuba bakuzuze ngempumelelo. Babenokuthunywa okuqondile kwakuzohamba ibanga elingakanani lokho kuthunywa na kulo lonke izwi, kuzo zonke izidalwa, izizukulwane zingaki na, zonke izizukulwane, konke okuteliweyo. UPetro wathi ngosuku lophela khoze phendukani nonke nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelela kwezono zenu, futhi niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele, ngokuba isithembiso singesenu nabantwana benu nabo bonke abakude. Ngisho abaningi iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Ungawubeka kanjani umoya ongcwele namandla kaKristu emuva le kwesinye cishe ngaphambi kokulotshwa komlando, emuva le kwesinye isizukulwane, emuva lapho na uNkulunkulu wayazi ukuthi bayokusho lokho. Yingaleso sizathu athi angiyi kunishiye nizintandane, ngizokhuleka kubaba nithumelele umunye umduduzi, umoya ongcwele. Kuseyisikhashane nezwe angeke lisengibone, kepha niyongibona nina ngokuba ngi futhi ungi yisabizalo somuntu. Ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kokupheleliswa. Amen. UJesu Kristu nguyena izolo lomuhlala phakade, uNkulunkulu ephile ebandleni lakhe kubantu bakhe. Liphi lona ihlelo futhi Branham na? Akancenga ihlelo. UNkulunkulu usebenzana nabantu ngamunye, wesilisa ngamunye, wesifazane ngamunye, umfana noma intombazane ezomkholwa. Kungena labo ukuthi bahlelo lini, uzingela izinhliziyo ezilambileyo.
Now, persistent.
Manje ukuphikelela uzama ukuzuza okuthile. Bonke abantu kuyo yonke iminyaka bebekade bengaleyo ndlela. Manje sithatha isibonelo uNowa. UNowa waphikelela kakhulu emva kokuba wayethola intando kaNkulunkulu. Kufanele kuqala uthole intando kaNkulunkulu. Manje uzofanele uthole intando kaNkulunkulu kulokhu kusa njengoba uza uzokhulekelwa. Uzofanele uthole intando kaNkulunkulu noma ngabe kuyintando kaNkulunkulu ukukuphilisa noma cha. Futhi into elandelayo uzofanele uyenze uma uza ukuzothola insindiso, uzofanele uthole ukuthi ngabe kuyintando kaNkulunkulu yini ukukusindisa noma cha. Into yokuqala uzofanele uyithole ukuthi yini intando kaNkulunkulu, bese kuthi ke uma ngempela uyemukelile indewo enhlizeni yakho, khona ke ungaphikelela. Akukho okuzokunyakaza akule ndaba ukuthi indoda ihlakaniphile zama kanjani ukuthi akunjalo, futhi akusikho lokhu nalokho nokunye. Akukunyakazisile kancane ngoba uyazi ukuthi yini intando kaNkulunkulu. Ukukhulumile enhlizweni yakho, ukukholwa kwakho kuhlezi lapho futhi kuzobambelela. Akule ndaba uma kungekho okunye okufana nohlamvu lwembewu yesinapho, kuzokhiphela ngqo endaweni intando kaNkulunkulu.
Yes, Noah.
Yebo, uNowa emva kokuba ezwile iphimbo likaNkulunkulu limtshela ukuthi kuzoba nezamcolo ufikile, uyafika ngexolisa owawuzobhubhisa umhlaba, imvelo yayizonqamuka. Ngashonge yini uJesu ukuthi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa kuyoba njalo nokufika kwendodana yomuntu? Imvelo izodlubula intela, futhi siyayibona namuhla. Ngifuna kuba lapho umzuzu ngenkathi ngifika eBombay, lapho thina iNkosi yasinikeza isixuku esikhulu kunezo zonke sake saba nazo, izinkulungwane ezingamakhulu ayizihlanu ngesikhathi esisodwa ukuba sishumayele kuso. Kwakukhona isiqephu ephephandabeni engangilifunda, sasithi awu ukuza amazama komhlaba kufanele ukuthi sekuphelile. Sathi ezinsukwini zimbalwa ngaphambi kokufika kokuza amazama komhlaba zonke, indiya bampofu ngempela, ngakha uthango lwabo ngamadwala. la nokungenokuke futhi izinyane ezincane zandi zaphuma emadwaleni ziphuma ezidlekeni zazo futhi zaphumela emasimini futhi zahlala ezihlahleni izinkomo ezaziminga sezindongeni nemiphoshongo zaphumela emasimini langene lishisayo zazingena kuma emthunzini zamelangeni phande lapho babengazi ukuthi lento ixakile yeyini khona ke khona manjalo kuzamazama komhlaba washukumisa izindonga zawaphansi miphoshongo yawaphansi ukube izinyoni ezincane zazikade zilapho zaziyobulawa ukube izinkomo zazikade ziminga phansi kwalokho zaziyobulawa animboni uNkulunkulu ofanayo owaxwayisa izinyoni nezilwane ngezinsuku zikaNowa na futhi kungani nifuna ukukubiza ngokuthi isibikezelo noma ngaba yini enifuna ukuyisho uNkulunkulu wasebenzana kanjani nalezi zinyoni na wazinikeza ukuzizwela ngokwemvelo ukuba zindize ziphume kulelo donga futhi zisuke kuleyo nto ngaphambi kokuthi ishaye ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ucabanga ngokwanele ngomzilili ukuba awukhiphe odongeni ungakananike wena kunomzilili na uyakwazi ukunakekela bakhe uqobo Uthethe wethu lele lapha kulelo hlaka lombhede uhlaka uma ondle umzilili futhi wembesa insimi yongotshani ucabanga kangakanani ngawe wena umkhulu kangakanani kunomzilili na yeba nokukholwa kuNkulunkulu kungakhathalekile ngemizwa nanoma yini enye yizwi likaNkulunkulu libambe futhi ubambelele kulo kunjalo futhi phikelela ulikhole bambelele zini lakhe Kunyake emuva kokuba kuzabazama komhlaba sekunqamukile izinyoni ezincane zandize zabuyela emuva zandizela ezindaweni zazo futhi izenza amadwala azo ukuze zizobambelela noma izindawo emadwaleni futhi zakha isidleke sazo izinkomo uNkulunkulu ofanayo wayekhona ngezinsuku zikaNowa uNowa awu ucabanga ukuthi isayensi ibiyosho kuye babe nesayensi enkulu kakhulu kunalena abanayo manje babengazu ngempumelelo kungcwethi obukhulu kakhulu kunalokho abangakwenza manje babe nodayi owenza izinto zibukeke eziphelele kuze kube lolu suku babe noketshezi lokuqubisa ababengenza ngalo izidumbi zingaboli angeke sikwazi ukwenza lokho namuhla ngiyatshelwa kanjalo khona ke into bakha isivivane bani ongakha isivivane namhlanje na lawo matshekazi lapho ami lapho futhi buka phezulu lapho futhi ubone ibhubesi elikhulu elinekhanda lomuntu eliqoshwe ngetshe futhi ngani bekungathatha izinqola ezifulethi ukubeka unyawo lwalo olulodwa phezulu lapho wawungaphakamisa kanjani lawo matshekazi phakathi lapho na bakwenza kuphi na amandla kapetiloli angeke kwenze akukho lutho sinalo ngaphandle kokuthi kube amandla yatshomu futhi lokho kungahle ukuba bekuyinto efanayo eyabangela ukuphutshiswa komhlaba ngozamcolo okwaphosa umhlaba waphuma ekunakekelweni futhi walahlwa wasuka elangeni wadudulelwa emuva futhi wabangela imvula Uma uNkulunkulu athi kuzoba nemvula yayizoba khona imvula kungakhathaleki ukuthi yake yaba khona noma cha kunendaba ukuthi babungakanani bufakazi besayenzi kuNowa uNowa weza iphimbo likaNkulunkulu lathi lizokuna futhi kwakungakaze kube khona imvula phezu komhlaba Nebo ikathethe uAbraham wamenyusela siqongeni sentaba futhi lapho wamtshela ukuthi akanikele ngentatana yakhe uQobo futhi ngekathi uAbraham esemlungiselele uIsaka futhi uIsaka umncane wabuza awu umfanekiso kaNkulunkulu nendatana yakhe wabopha izandla zakhe ngemuva kwakhe wathi nanga umlilo futhi nazi izinkuni nokuyini kunye nanga manje nali altare kodwa ubu umhlatshelo na futhi lowo babo mdala manje cishe eliminyaka ezikhulu neshumi nane kudala enendodana ayeyilindele iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ebunzimeni nokunye nokuthi wabambelela kanjani kulelozi likaNkulunkulu elingafi lalitshalwe enhliziyweni yakhe wayezoba nengane noma kanjani waye yini na ukuphikelela wathi ngimbambile kuze kube manje ngiyazi ukuthi uNkulunkulu enginike yena ngokumkholwa uyomvusa kwabafileyo nakho lapho okhona ukuphikelela ebambelelozi likaNkulunkulu kuqala futhi ukuthi lapho esekulungele ukuthatha impilo yakhe kwakukho lengelosi eyambamba ngesandla futhi yabamba ummese futhi kwakukho lencama ehukiwe ngezimpondo zayo ehlane emva kwakhe yavelaphi leyo ncama na wayesohambweni lezinsuku ezintathu futhi noma yimuphi umuntu ngalelo suku wayengahamba kalula amamayela ngamashumi amabili nanhlanu ngihamba amashumi amabili nanhlanu namashumi amathathu njalo uma ngiyozingela noma ngigadile noma yini ngiwahamba kalula futhi sasinalokho okubizwa ngezinyawo zikapetroli nendoda yahamba esukuhambweni lezinsuku ezintathu yaseke ibuka le kude futhi yabona intaba ngani izilwane zasendle zaziyonyibulala leyo ncama futhi eke into wayephezulu esiqokweni sentaba lapho kungekho manzi khona akumangalisi abiza indawo ngokuthi Jehova Jireh inkosi iyozibonela yona umhlatshelo angazenza kanjani lezi zinto futhi pheneme ezinsukwini zesayense ezinsukwini zezwe lesayense elikhulu na angakwenza kanjani lokhu na ucabanga ukuthi yonke azedlulele kanjani ngaphandle kwakho na usenguJehova Jireh inkosi sigcina izwi lakhe futhi uyakwazi ukwenza lokho akushilo amen angathatha ilifile ibandla eliyilo ngegama nje libandayo angakhipha ilungu kulelo bandla futhi afake uphile kuNkulunkulu kulomfo futhi amvuthize ngevangeli angasusa unondide emgwaqeni angakhipha isidakwa emhubheni ingaleya ayenze indoda nenenekazi ngabo ngoba unguJehova Jireh inkosi izozibonela umhlatshelo amen Simbeka kanjani phansi uNkulunkulu phezulu kwesisekelo sethu sicabanga ngesisekelo sethu sikholelwa esisekelweni sethu sidedele leyo nto lokho kwafaka uEva enkathazweni wayicabanga ngesisekelo sakhe uQobo cabanga ngesisekelo sikaNkulunkulu lokho izwi lakhe likushoyo ziphakamise ngaphezulu kwalokho ngokukholwa ukholwa yizwi lakhe Nowa wathi ngikathanda ukuthi science ingafakazisa kangakanani ukuthi akukho manzi phezulu lapho uNkulunkulu uyakwazi ukubeka manzi phezulu lapho uzokwenza ngoba wakwethembisa uma akwethembisa uzokwenza futhi yena wenzeni na akahambanga nje wazungeza futhi yathi awu ungitshele lokho yebo ngiyakholwa ukuthi kuzoba njalo wenze ukuthile ngakho wo mfowethu dadewethu wethu uyabona ukuthi ngiqonda ukuthini na akavelanga wahlala lapho futhi athi uNkulunkulu usho njalo wenze ukuthile ngakho uma ufuna ukusindiswa kulokhu kusa uNkulunkulu uthembisile insindiso kodwa-ke yenze ukuthile ngakho ungahlali nje lapho ungajoyini ibandla lilodwa futhi uthathe incwadi yakho uyisusa ebandleni uye ebandleni wethembise insindiso kukhululwa uma ugula uhlaleleli lapha la njengoba unechoko asho ngalelo suku ngenkathi umuzi uvinjezelwe sihlaleleli lapha size sife na ngenkathi isamariya ivinjezelwe amasiriya bathi sihlala lapha size sife siyohlala silapha njalo sizofela khona lapha uma singena emzini bayafa phakathi lapho indlala asehlele ezantsi ekamu lesitha ngoheyeke impofu yeka ukukhola kuncane babengaba nakho into encane kangaka baye ekamu lesitha esazizama ukubabulala kodwa bathi uma sifa sizokufa noma kanjani ngakho-ke uma sisindisa sizosindisa impilo yethu ngani sizokwenza kahle futhi behlele ezantsi lapho futhi uNkulunkulu walihlonipha lelo chashaza elincane lokukhola okuphuphile futhi akakhululanga nje bona kuphela kodwa wakhulula uIsrayeli esikudingayo namhlanje abesilisa nabesifazane abazothatha uNkulunkulu ngezwi lakhe futhi baphikelele ngalo uNkulunkulu uzobangela ukuze amazama komhlaba nokushukumisa ukuba kwehlele kamu kuqala uNkulunkulu uzonakekela ukuthi ngabe kuzoba khona imvula phezulu lapho noma cha Uthi awu futhi Branham udokotela ungitshele ukuthi ngangifa nginomhlavuza ungahle kube njalo indoda ekutshela konke kwaziyo ukuthi kwenzeka kanjani kodwa into kuphela engayenza inemizwa emihlanu ukuba isebenze ngayo imibili yayo engayisebenzisa kuyini na umunye umuzwa ukuzwa indawo elandelayo ukubona ukubona nokuzwa angakuzwa ukuthile noma abone ukuthile nge-x-ray yilokho kuphela umuntu afanele asebenze ngakho yilokho kuphela kwaziyo kodwa wenza okuhle okwedlula konke angakwenza kodwa ningabheki kulokho usefike kupheleli kwakhe bekani phezulu lapha ukuthi lokho kwathembisani uthi kungenziwa kanjani na uNkulunkulu washo njalo lokho kuya kuxazululwa ngenkathi uNkulunkulu ekusho lokho kuyaxazulula kuxazululiwe phakade kuze kube inguna phakade ezulwini izwi lakhe linjalo futhi amazwi akhe enziwe inyama futhi liyinyama namuhla kuwe uma uzolivumele libe inyama uma nihlala kimi namazi ami yekini khona ke celani nikuthandayo futhi kuyokwenziwa uJohane ngcwele 15 niyabo sifuna nje lawo mazwi ahlale phakathi lapha kukholweni kuliqiniso imbewu futhi kuzofeza konke akwethembisa manje qaphelani kwesayensi kwakuyophuma lapho iqembu losayensi futhi bathi umnumzane Noah ungumfundisi kahle siyakuthakasela nebandla elihle lapha umndeni wakho kodwa futhi noma kunjalo uma asivumelani nawo futhi siyazi ukuthi wehlukile ubangela ukushiseka ngokweqile ukuba kuhlanyelwe phakathi kwabantu futhi wesabisa ngisho abanye abantu ubatshela ukuthi umhlaba usifike kugcineni sifuna ukukhombisa futhi sifakazise ngokwesayensi kuwe oh lo devil yakazange afe neze usazama namanje ukwenza lokho loyo ofanayo owathi uma indodana kaNkulunkulu angiboni isimangaliso yenze isimangaliso futhi uphendule lesi sinkwa lesi ulambile yenza lamatshe isinkwa ngizokukholwa udevil ofanayo kulo baba priest abafundile wathi uma indodana kaNkulunkulu yehle isiphambanweni futhi ukufakazise kithi yabo lowo devil akalokothi akafi nje yabo udevil njalo uthatha umuntu wakhe kodwa umoya wakhe uhlala lapha ukuze uthole umunye kodwa ake nginitshele isikhuthazo uNkulunkulu uthatha umuntu wakhe kodwa umoya wakhe uhlala lapha ukuze uthole umunye futhi yebo umunye umuntu uzokwemukela lolozwi umuntu uzogcotsha ngenye indlela noma ngenye kuye ngokuthi ungubani imuka umoya ongaphakathi kwalolu hlamvu lokho uzolikholwa noma uzilikholwa lokho yi awuzuku omunye washo kimi kungekudala umfundisi uzomangaza futhi ngangizobizile kadokotela ngekathi kusho futhi ngiletshele iqiniso ngithole odokotela abaningi abakholelwayo ekuphiliseni ngokankulunkulu kunokuba ngina befundisi kunjalo yebo mnumzane bengingaphansi kwe ngangibuza engxoxisanweni niyazi lapho dabeni lwephephabhuku iLuke noma hayi Luke kodwa wakuyiliphi lelo phephabhuku elabhala ukuthi isimangaliso sikaDoni iReader's Digest ya ngikathi benami ngixoxiseleni lapha ema brothers niyazi ukuthi bathini na asizisho ukuthi sikabaphilisi sizisho ukuthi sisize imfelo kuphela ngunye kuphela umphilisi lo nguNkulunkulu oh hey nakho lapho khona ngumuntu ongacabanga umuntu othile ongabuka ngaleyo futhi abuke phezulu kwaye yonke into siyizidalwa zikabantu singabamiselwe ukufa amaphutha lakho konke uNkulunkulu ongena siphelo sifanele sikukholwe uma ngingakuchaza khona ke akusesikho ukukholwa angeke ngichaze ukuthi kungani inkomo zeminyama engadla utshalo obuhlaza futhi nikeze ubiso olumhlophe kodwa iyakwenza kunjalo nawe angeke ukuchaze qhaba umnumzana ngeke ngichaze ukuthi uNkulunkulu uzenza kanjani lezi zinto kodwa wavele washo ukuthi uzokwenza akisoze ngakwazi awusoze ukwazi kodwa siyakukholwa ngokukholwa usilisiwe ngokukholwa uphikisiwe yonke into ezayo nayo evela kuNkulunkulu izofanele ize ngokukholwa esikhathini sedlule ngimile kusakazeni umfo wayehlekisa ngomhlangano wayengazi ukuthi ngangikubani wathi angikukholwa lokho wathi bekungeke kwenzeke angikukholwa nje kanjalo wathi ngifanele ngikuzofanele kufakazelwe ngokwesayensi kimi ngathi khona ke awusoze waba ngumKristu angeke neze wathi ho ngingumKristu ngathi angeke ube nguye angeke ngathi kufakazelwe ngokwesayensi kimi ukuthi uKristu ukuphi ngathi kaniyona wathi yebo ngathi uyamthanda umkakho na wathi yebo ngathi kufakazele ngokwesayensi kimi ukuthi luyini uthando yena ngathi awu wathi ngingekwazi ukwenza lokho ngathi manje ke awunalutho engikubiza ngokuthi uthando yabo manje wena nje wena lokho ukuzenzisa emqondweni wakho yabo uma ungeke ukufakazele ngokwesayensi ngitshela ukuthi yini yehle la izanzi lapha futhi ungithengele uthando olungabizi kodwa ngithengele ukukholwa okungabizi okusheleni angeke kwenze futhi zonke izikhali zikaNkulunkulu ukukholwa uthando ukujabula ukuthula ukubekezela ukuvu ubumnene bubele ukukhuthazela zonke izikhali zekholwa ukukholwa siyamkholwa uNkulunkulu ngokukholwa ngoba uNkulunkulu washo njalo khona ke kuyini na uAbrahama walungisizwa nguPawulu ngokukholwa kodwa ngoJakobe ngemisebenzi uAbrahama wayekhuluma ngalokho uNkulunkulu akubona noJakobe wayekhuluma ngalokho umuntu akubona ikhobise ukukholwa kwakho ngemisebenzi yakho ngaphandle kwemisebenzi yakho nokunye nokunye niyabo kodwa ke uma ungenayo imisebenzi ngokukholwa kwakho ukukhombisa ukuthi awunakho ukukholwa ukhuluma ngokuphuma emlonyeni wakho nje kodwa uma unokukholwa ngempela uyakukholwa futhi wenze njengakho kunjalo kufake emnyakazweni unowa wakwenza wakufaka emnyakazweni wakhubeka nokwakho nkumbi ungelendaba ukuthi noma yipi sayense yathini manje bukali lapha sizokufakazela ngokwesayense ukuthi ayikho ivula phezulu lapho ngelendaba ukuthi ningakufakazela kangakanani kimi ukuthi ningasho kangakanani ukuthi ngokucwaninga ngokwesayense noma ngabe yini elifuna ukukubiza ngakho uNkulunkulu wangitshela kuze ivule futhi ngiyamkhola uNkulunkulu lokho ke lizokune velaphi na Mnumzane nawa ningathanda ukukubuza mnumzane mfundisi othembekile velaphi leyo mvula na ukuphi na awu uNkulunkulu angayibeka phezulu lapho uma engitshele ukuthi izoba khona kunjalo futhi namhlanje bathi lokhu ngeke kwenzeke babona ukubona ukufihlakela emhlanganweni bathi kuzofanele kube ukufunda umcabango ukufunda umcabango ukufunda umcabango na ukwahlukanisa umoya kwemibono yenkosi lobo luni lokufunda umcabango abaprofeti ababenalo na Wena lo Jesu ngekathi emilapho ngalolo suku na futhi nakho kukhuphuka uFilipu futhi wasindiswa futhi wawelela ngaleya wathola uNathaneyeli wamkhuphulela phambi kukaJesu futhi uNathaneyeli wathi manje kungebebikho lutho oluhle luvela eNazaretha ngakho ke ngekathi efika lapho uJesu wayekhona uJesu wambuka futhi wathi wena ngumIsrayeli awuna kohliso futhi wathi Rabbi ungaze nini na ungaze kanjani na wathi ngaphambi kokuba uFilipu akubize ngenkathi ungaphansi komuthi ngakubona manje ngokomzimba lokho kwaku uma wake waba lapho kungaba mayele ishumi nanhlanu ukuzungeza intaba izindawo ezimbini uhambo losuku uzungeza intaba wayengambola kanjani na kodwa ke ini na ngokuba ngumuntu okhalwayo ngokuba ngumuntu wayefuna ukubona izwi likaNkulunkulu libonakalisiwe wayefuna kwazi ukuthi uNkulunkulu wathi inkosi uNkulunkulu wakho iyakuvusa lapho uMesiya efika uzoba ngumprofeti njengoba wayenjalo futhi wakubona lokho futhi wakwazi wathi Rabbi uyindodana kaNkulunkulu kunjalo igama lakhe yalifi kodwa lapho kwakumi labo baphristi abakhulu abanesitashi ababenama-DD, PhD, LLD ayenele ngemuva kwabo mhlawumbe beza ngomuqa wabefundisi bemalabo babecabanga ukuthi babelazi izwi kodwa kunenqwaba engalazi bengalazi izwi lakhe kodwa bazi yena ukwazi yena osezwini kunjalo ukwazi yena ukuphila kusezwini manje bama lapho futhi bathi lo muntu ungubhenzabhule ungumbhule uyazibona lezo zinto ungumbhule lokho yi uJesu waphenduka wathi azi manje lindani abagaze bakusho lokho ngokuzwakalayo babecabanga lokho enhlizweni yabo futhi wayeyazi imicabango yabo ngabe iBhayibheli liyakusho lokho na uLuka ngcwele ya wayeyazi imicabango yabo niyabo babecabanga ukuthi wayefunda imicabango yabo ebone imicabango yabo wathi nikhuluma izwi elimelene nami ngizonithethelela ngakho kodwa ngokunye ngelilanga umoya ongcwele uzofika ukuzokwenza into efanayo futhi ukhuluma igama elilodwa elimelene nawo ukhuluma ngokumelana nalokho awusoze wathethelelwa khona kulelizwe nasezweni elizayo niyabo yebo umoya ongcwele babazange ukuqonda babefanele baphendule ibandla labo ngoba ibandla labo lalimi labo futhi bathi awu kufanele ukuthi ufunde imiqondo yabo unokufunda umcabango ukubheza bhulu umbhulu njengoba ngubani uyazi ukuthi imbhuli ungoka devil futhi babiza umsebenzi kaNkulunkulu ungoka devil bebiza imisebenzi kaNkulunkulu anazi yini ukuthi noma yini udevil anayo yinto ethile ephendukezelwe isuka kokungempela na yini mangana iqiniso liphendukezelwe yini ukuphinga na isenzo sokulunga esiphendukezelwe sonke isono yiqiniso nokulunga okuphendukezelwe yini ukufana ukuphila kuphendukezelwe Impela indlela kungayo zini lakhe yondlela kungayo futhi abantu bazama ukufiphaza ukusithi abakwenze kusho izinto ngoba abazi abanakho ukukholwa ukuthatha izwi kodwa uNathaneyeli wakwenza kanjani ngoSimoni ngekathi ekhuphukela lapho na wezwa lo baba wakhe kumfarisi omdala ethi Simoni indodana yami laphambi kokuba isikhathi sokuphela sifike mhlawumbe kuzoba bengimpekile ukuba fike ezinsukwini zami kodwa akafikanga angahle afike ngesikhathi sakho futhi uma efika Simoni nakho kuzokwenzeka kuzoba khona yonke into eqhubeka indodana futhi kuzoba khona lonke uhlobo lwezinto zamanga zivuka yonke indawo kodwa ukhumbule lokhu hlala nezwi niyabo manje lo Mesiya uyavuka uzoba ngumprofeti futhi lo Mesiya uzoba ngumprofeti njengoba Mose wayenjalo ngoba izwi lethu likaNkulunkulu lithi uzoba ngumprofeti njengaye manje nizokwazi ukuthi uzoba ngaphezulu komprofeti uzoba ngunkulunkulu umprofeti kodwa iminyakazo yakhe namazwi ayoba ngumprofeti ngoba angeke uhambe ngaphezulu kunelokho uze uye kuNkulunkulu yabo ngakho ke wathi uzoba ngunkulunkulu umprofeti imisebenzi yakhe lapha emhlabeni izokhombisa umprofeti ngakho ke siyazi ukuthi kunjalo uzoba ngunkulunkulu kukhumbule lokho futhi ngiyacabanga ngekathi uAndrea fika futhi wamtshela ngalobo busuku wo simbonile uMesiya ngiyacabanga uSimoni wathi suka hamba aqhubeka ungangikhathazi kodwa ngosuku lulandelayo ngenkathi ethabela umhlangano wakhuphukela ebukhweleni benkosi uJesu futhi yathi igama lakho nguSimoni futhi wena indodana kaJona lokho kwakhipha isitashi kuye wenzeni na yena uJesu lo mdobi ongazi lutho owayengakwazi ngisho nokusena igama lakhe uqobo iBhayibheli lathi wayikokubile ngazi lutho futhi engafundile kodwa kwamthokozisa uNkulunkulu ngalokho kukhona okumenza uPetro itshe lincane umnikeza ihluthulelo zombuso phezu kwaleli dala ngiyakulakha ibandla lami yini phezu kwetwala njengoba iKatolika lisho na qhabo phezu kwani kuyini na phezu kwesabulo sokomoya yabo inyama nekazi akukwembulelanga lokho kepha ubaba wami osezulwini ukwambulele khona phezu kwaleli twala phezu kwezini kaNkulunkulu elilotshiwe lembuliwe ngokomoya ngizolakha ibandla lami namasanga hayitesa wayikulahlula ngani na kungaphezu kwembewu yesinapho ngamandla kaNkulunkulu ehamba phakathi kwabantu abafayo phezu kwezwi izwi elenziwa laphila Lokho kwakuyikho kuNoa wathi izwi lingokuphila kuye futhi ngizoyilungiselela awu alinanga izolo uthe belizokuna lizokuna nini na angazi kodwa lizokuna wazi kanjani ukuthi lizokuna uNkulunkulu usho njalo njengoba basho kuAbrahama ngani iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili kudala yena nomkakhe eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye unkosikazi wakhe umdadlana abandla egijima ngapho ekade ephethe ophini nezinto zamabhuza amancane nengane niya engamashumi amabili nahlano nangu lapha inamashumi ayisishiyagalolunye ngekheni encane kudendelezela kanjene ihambe zungeza uAbrahama isifumbu nobuhanqa bulengela phansi ujingaka uAbrahama na hey ushiye muzwa sekulo esikhathile eside ezidlule uthe uzoba lengane uthini ngaka manje na uthuba uNkulunkulu sizoba nayo noma kanjani ngani na uNkulunkulu washo njalo ngani sakube iminyaka engamashumi amabili nahlano yedlule uNkulunkulu washo njalo akwenza umahluko uma kuyiminyaka eyikhulu namashumi amabili nanhlanu uzokwenza noma kanjani yabo ukuphikelele sineke ulandela ngemuva ukubambile njengomfana mncane ndizisa ikhayithi wathi kuphi na wathi angazi kodwa iphandle lapho ndawo yawo ngiyayiza kugcineli kwentambo yilokho-ke wesilize nomosifazane othatha izwi likaNkulunkulu ubambe okuthile ihange lakho libambelele phakathi kweveli iziphepho nezivunguvungu zingacindezela futhi zishukumise ngayo yonke indlela kodwa ubambelele okwehange yena uza uyaqhubeka ngophezu kwendawo wena uyabekezela wena uzolikholwa Noa wakukhole impela futhi wayizuza ngempumelelo injongo kaNkulunkulu ngempilo yakhe uyafuna ukuzuza ngempumelelo injongo kaNkulunkulu empilweni yakho na bese ke uba nesineke uma uba nesineke lapho uthola izwi bambelela kulo isithembiso ngesakho uMose bangaka abalingiswa engingaya kubo manje ngithi lapha uMose ngalo kuExodus uMose wayeyisifundiso usomaqhinga isosha engezile isosha kuphela wayengu Jenene ngasiyelo jenene kuphela kodwa wayengufaro zayo amen ngizizwa nginokukholwa manje ngakho-ke ngiyaxolisa yebo faro zayo uma wayefuna ukukhulula abantu bakhe awu waye negibhithe esandleni sakhe wayengufaro zayo wayezokwenza lokho ayekufuna lapho eba ngufaro kodwa uNkulunkulu wakhuluma kuye ngelinye ilanga ngaleya esihlahleni esivuthayo wagijima njengekwala nayo yonke imfundo yakhe wonke kwesayense yakhe yezikolo wehluleka wonke okwezinto zakhe ezinkulu wehluleka kodwa ngelinye ilanga esihlahleni esivuthayo uNkulunkulu wahlangana naye Ngathi uNkulunkulu eza kuye kulesi sihlahle sivuthayo mbukeni ephethe induku kungesandla sakhe umkakhe emyuzini ugeshomo omncane ehlele enqulini yakhe endleleni yakhe eGibhithe waye yini na ehlela ukuyolidla waye nesineke waye phikelela kakhulu
Moses do you think you are 80 years old I'm with a crooked stick in
my Mose, ucabanga ukuthi wena uneminyaka engamashumi ezishiyagalombili budala, nangenduku ekwegwile esandleni sakho, yome njengoba ingaba njalo, induku ekwegwile ukuhlasela umuntu oyedwa, ehlele eGibhithe njengendoda eyodwa eyanga le yeRashiya kuyoyidla. Sidinga kuphela, uNkulunkulu udinga umuntu oyedwa kuphela, lokho kuphela, udinga umuntu oyedwa kuphela ngokuphelele esandleni sakhe, umuntu oyedwa, yilokho kuphela udingayo, angashukumisa iRashiya ibe yizicucunga leyo ndoda eyodwa, wathatha uNowa, noma uMose kuyaxolisa, wathatha uMose ngenkathi esegijima ngalendlela, wazinza empilweni yemnandi, intombazanyana ethandekayo, wayishada, waba nengane eyindlalifa yezimvu zikamkhwe wakhe, uJethro, umpristi kwaMidiyani wayenayo yonke into yenziwe wayenekhaya elihle indawo ehlala ntofontofo phandle lapho futhi ezingela kanye ngasikhathi ngomtsalo kawumbe futhi wabulala inyamazane idiye nenqwaba yamajikijwala nenqwaba yezimvu eziningi novolo nokuheba uhide lwamakamelo lolufika lwedlule ngani wayenakho kwenziwe akukho lutho ayefanele akhathazeke ngakho kodwa ngelinye ilanga umthwalo wabantu bakhe ababethwele Waye sevele ushilo umqondo wakhe babe sezantsi eGibhithe wayehlulekile ngakho konke uNkulunkulu angenza okunye ngakho kodwa ngelinye ilanga lapho uNkulunkulu ehlangane naye esihlahleni sivuthayo wena ukhuluma ngesineke nangu ehamba liphi ibutho lakho na angilidingi ibutho lami liyibutho elingabonwayo njengoba kwakunjalo eDothani ngokunyukusa lapho umprofeti ibutho lami liyibutho elingabonwayo nangu ehamba into kuphela ongayibona induku endala kwegwile ehola lomnyuzi uva nobuhwanqa buphephezela nakabonga uNkulunkulu amehlo akhe ebheke ngasezulwini ehlela kuyolidla
Sometimes faith makes you act ridiculous.
Yezinge zikhathi kukholwa kukwenza uziphathe ngokuhlekisayo emqondweni enyama. Kodwa uma kuyizwi likaNkulunkulu kuzofanele kufezeke. Yiba nesineke ubone uNkulunkulu ekwenza kufezeke. Ngohlele ezansi wayephikelele kakhulu wenyukela phambi kukafaro kwakubukeka sengathi wayezokwehluleka wathi ngizokukhombisa ukuthi ngithunywe nguNkulunkulu noma cha waphosa phansi induku phansi kanjalo njengokuthi uma uzothi futhi yaphe induku enyoka yena no-Aroni futhi wavele wabiza nje ngaphezulu wasakakeza ababili noma amadoda amabili akhwele amadimoni njengoba sinawo ezinsukwini zokugcina elingisa ekhethiweyo impela uma kungenzeka kunjalo behla baphosa phansi izinduku zabo zaphenduka into efanayo manje uMose wazi lento eyodwa ukuthi uNkulunkulu owayemthumile wayekwazi ukumnakekela manje wayengazi ukuthi enze njani ngokulandelayo fika endaweni lapho ungazi ukuthi wenzeni futhi abantu bethi akazange aphulukiswe ngani nanso into eselapho uma uNkulunkulu ebeke lokho enhlizweni yakho yima uthule qhubeka nje ufakaze inkazimo ulweni kaNkulunkulu qhubeka uMose wathi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ngithumile kwenzeka Na inyoka yavutha kajaji noma kane kakhulu kangaka mhlawumbe inhlwathi noma kuthize yapha kamanga phezulu futhi yagwinya ezinye selake lacabanga ukuthi zaba yini ezinye izinto kuna baxosha yedwa kuphela yazidla zonke ezinye zazingasekho ndawo futhi leyo ndlela uNkulunkulu azokwenza ngayo ngulunyelo lezi zinsuku ngamandla akhe yebo uMose wayenesineke Kona ke into yokuqala uyazi wamthuma futhi wathi yenza lokhu faro futhi wathi uma ungakwenzi sizokwenza ukuthi lokuthi futhi wabiza uNkulunkulu futhi wathumela izimpukane amazeze nakho konke okunye phezulu komhlaba waye yini na waye phokophelele uNkulunkulu wamtshela buyisela abantwana kule ntaba emuva lapha wayazi ukuthi wayenentando kaNkulunkulu wazi ukuthi wayenombono phambi kwakhe wayazi ukuthi kuyodlula emazweni nomhlaba kodwa lowo mbono wawungeke wehluleke Ngakho ke wehlele ezansi lapho ephikelela. Lalela mfowethu uma ungeza namhlanje kusene ngombono wentando kaNkulunkulu uma ungeza nezwi likaNkulunkulu angile ndaba ukuthi kwenzekani ngizophikelela. Ngiyehlizeni yami selokhu ngihlezi lapha nginombono kaNkulunkulu ngiyaphikelela ngizoba nonesineke ngiyehla ngizolidla lezi zinto zizongishiya zizokushiya mfowethu ungakhathazeki zizokushiya uDavid emiphezulu lapho phambi kukaGoliyathi ngani wayephikelela wathi niqonde kungitshela ukuthi nizoma futhi nivumele leyo science yesimoteni osayensi phandle lapho na manje kuzwakala kungukuthi kokungcwele kodwa ngiyethemba niyazi ukuthi ngiqonde ukuthi ngiqonde kungitshela ukuthi labo osayensi besimoteni bangama lapho futhi bathi izinsuku zezimangaliso selwedlule lapho izwi likaNkulunkulu ophilayo liphikisana nakho na Niqonde ukungitshela ukuthi izovumela isayensi yesimoteni ithi ayikho into efanele ukuphilisa ngokwaNkulunkulu futhi iBhayibheli amaphesenti angamashumi ayisithupha ngaphezulu enkonzo kaJesu kwakungokukaNkulunkulu ya amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesithupha ngiyacabanga kwakungokuphulukisa ngokwaNkulunkulu nesithembiso nezithembiso zokugcina Niqonde ukungitshela mzalwane wami ongumfundisi ukuthi nizoma futhi nivumele lena izinkolelo zezamahlelo ezibizwa kanjalo zesibotheli zingena enhlanganweni yamabandla lapha noma umkhandlu wamabandla futhi niqonde ukungitshela ukuthi nizoma kuleyo nhlangano futhi nibavumele bagqibe izwi likaNkulunkulu kini futhi banitshele ukuthi izinsuku zezimbangaliso seladlule na Ningobani empeleni na sewake waba naso isehlakalo na sewake wazala kabusha ngomoya kaNkulunkulu na wena uma unakho mfowethu impela uzothatha izwi likaNkulunkulu ngakho makuthi yonke enye into ibe ngamanga impela Kapelani uDavide waba nesehlakalo wathatha into emane ncane wayengenakho kuningi wakuyinto emane kepha wayazi ukuthi uNkulunkulu wasezulwini wayenaye futhi waphumela lapho futhi wabulala ibhere lepubezi futhi wayazi ukuthi kuyokwenzani futhi wathi uqonde ukungitshela ukuthi uma uNkulunkulu enganikela lelo bhere lepubezi zangenzani angakukhulula kakhulu kangakanani lowo oqoshayo umFilisto ngasokile phandle lapho na lelize likhoshayo namhlanje lithi izinsuku zezibangaliso selwedlule neRashiya ivukayo lapha ela amabandla ezantsi futhi iwabeke ehlazweni akukho lutho kuwo ukuyisebenzela kungani uCastro omdadlala ezantsi lapho lowo mfomncane okhwelwe amadimoni manje ngiyamazi ngamxawula futhi ngahlangana naye nokunye nokunye ngekathi ngakilapho futhi wakhuluma kamnandi kimi futhi yonke into kanjalo wathi wayekhole ukuthi kwakuze iminyaka einkulungwane noChristu nokunye nokunye kodwa wathengisa kuDevil kodwa wenzani na wenze izinto ezithi ile ezinhle uyenzile into eyodwa wenze imali imbumbulu ngayo yonke leyo mali waqala imali entsha lokho kuzofanele kwenzeke lapha ngolunyelo lezi zinsuku lapho laba badidiyeni bewhisky abakhulu baba phisi botshwala nezikaphani zikagwayi ezingenza intela yemali engenayo futhi ziyikhiphele ngaphandle kutelevision ibhandle lapha ngiyazi ngikhuluma kuma tape kodwa ake ngilitshele lele qiniso noma kunjalo leyo imali efanele iye kuhulumeni kodwa ngadlula kukho kodwa kuqala uyehluleka kukhokha yakho ngesinye isikhathi futhi ubone ukuthi kwenzekani bayo kuhundula ngakho niqonde kungitshele ukuthi lesi sikhetshane samafilisti sikasokile singama phandle lapha futhi seyise izimpi zikaNkulunkulu ophilayo na sisekele into enjengaleyo ibandla elikuthi ngamhlanje ukubuyela emuva kuNkulunkulu emuva ezwini lakhe libuyele emandleni libuyele ePentecost hayi enhlanganweni yePentecost emuva esahlakalwe lisase Pentecost laba bafo bangaphandle kwesonto uma bekhuluma ngenhlangano yePentecostal iPentecost isehlakalo siza ku Methodist iBaptist ama Presbyterian nanoma ubani okufunayo kunjalo uNkulunkulu akasebenzani nesizwe nabantu nehlelo usebenzana nomuntu ngamunye njalo nabezizwe ekhipha abantu kwabezizwe ngenxa yegama lakhe yabo leyo ndlela asebenzana ngayo nabo manje masinyane ngifanele ngisheshise uDavid wathi niqonde kungitshele ukuthi nizovumela lokho kwenzeke na wathi le ndoyimane ncane wayilandela leyo ngonyama yini na futhi wayibulala futhi walandela ibhere futhi walibulala wathi uyonginikeza kakhulu kangakanani uNkulunkulu lo mfilisti oqoshayo phandle lapho wathi izinsuku zezimangaliso selwedlule na wamhleka futhi wathi ngizokuthatha ngesihloko saleyo nalithi yomaluku umkhonto ngikulengise phezulu futhi ngidedele izinyoni zidle inyama yakho wayengakwenza Sawuli wamtshela wathi lowo muntu ngani imino yakhe ingamayintshi ayishumi nane budo wathi ngani le ndoda iqhakwa sebusheli bayo futhi wena uyiluthi ngaphandle kokuba umfanyane obovana Oh, kodwa wathi kunokuthile engizonitshela khona nginokuthile eningazi ngakho ngana ulutho abafowabo basho kubeka buyele ekhaya ukakile ngizotshela ukuba bayi akubhaxabule uma usubuye wayezothini na wathi ngangelusile inceku yakho ubaba wami ngangeluse izimvu zayo ngaphandle lapho ngelinyilanga ngethembele enkosini unkulunkulu futhi ingonyama yafika yaseyithatha elilode lamawundlu futhi ngayilandela ngani na wayalwa holwa nguyise futhi ngayishaya ngayilahla phansi futhi lapho ivuka ngayinquma ngoba ngangishiywe nomyalo mfowethu kumfundisi sishiywe nomyalo ingonyama yangena futhi ithole eyode izinceku zakhe futhi iyikhiphe ngiza nento imane kulokhukusa into imane yomkhuleko wokukholwa iya kumsindiso gulayo futhi uNkulunkulu uya kumvusa lokho akushoyo siyamlandela ukubuyisa lelo ndlu esibayeni siyakudinga wonke umKristu sidinga nonke siyakudinga sifanele sibe nawe baba sinikeze umyalo asihambe siyomuthola asigcine umyalo wathi futhi uma engakwenzela lokho ngenxa yaleyovu kakhulu kangakananike ukuma lapha weyisa izimpizi kaNkulunkulu ophilayo nginamahloni ngabafowethu nangabo bonke washo nokuningi ukuba kusho nginamahloni ngabo ubuthakathaka benu futhi nginamahloni ngeqembu lami lobufundisi ngelinye ilanga lapho ngibeza bema futhi bevumelana bethatha uhlangothi nabangakholwayo kutheni wo ayikho into enjalo ayikho wena awuzilindele lezo zinto ukuthi zenzeke uPetro wathi ngosuku lwePentecost isithembiso ngesedi nesabantwana benu nakubantwana babantwana benu nakulabo abakude ngishona abaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza uma isabiza usathulule umoya ongcwele uma umoya ongcwele usaphila namanje yini uzofanele uphile ukuphila kufanayo owakwenza emuva lapho kuKristu Jesu uma ubona igatsha likamuka futhi liveze iyaphula awu elilandelayo akuzukuba lona ipheya nelilandelayo iplamu uma kunjalo lifakelwe kunjalo kodwa uma impande yasekuqaleni yesihlahla iveza ilike igatsha kuzoba yiaphula ngakho ke namhlanje sinezinqwaba zezinhlangano namahlelo afakelwe lezo zihlahla zizophila yebo mnumzane ngibona isihlahla ngelinyilanga sinezithelo eziyisishiyagalolunye ezehlukene ezisawolitshi kuso futhi sasinamaphomegranati futhi sasinengikho lokuthi kwakuyigrapefruit ulamula zonke kuso kodwa empeleni kwakungesiso esihlahla samawolintshi futhi ngathi endodeni mnumzane Sherithi mkani wami ngathi awu kukanjani lokho ekubeni kuyisihlahla samawolintshi na wathi awu uvele wehlukanise isihlahla bese ufaka lokhu kufakelwa phakathi lapho ngathi awu uma sithele isithelo sizothela amawolintshi na wathi cha bo sithele inhlobo yaso nakho lapho khona mfowethu uma ngikutshele uma amabandla efakelwe kuKristu okunjalo noma azame afanele abe njalo avele azawule angene ephakathi ngegama azibize ngamabandla kaKristu uma ekwenza alotshani na izithelo zabahlelo kodwa uma lelo gatsha lize liveze elinye igatsha liyofana nelasekuqaleni kodwa ake ngilitshele mfowethu uma umoya ongcwele uyiwe ngempela ebandleni namhlanje ihlobo lebandla elalinalo elalo benywa yezenzo ngemuva kwalo uma ibandla likaNkulunkulu ophilayo ibandla likaJesu Kristu liphinde liphile ngomoya ongcwele ofanayo owehla ngosuku lwePentecoste lizoloba incwadi yezenzo ngemuva kwalo kunjalo lizophikelela ukuba nesineke kuze kuthi leyo nto iyafezeka wo uNkulunkulu sihawukele yebo mnumzane yebo mnumzane Samson, uSamson waba nokubane sineke kakhulu inqobo nje uma wayengaweza lawo magoda ayisikhombisa emzungezile wazi ukuthi leso kwakuyisithembiso leso uNkulunkulu ayimnike sona futhi wonke wesilize noyisifazane ngaba ngophikelelayo njengoba uSamson wayenjalo inqobo nje uma ungaweza lawo mandla esithembiso ekuzungezile kaNkulunkulu nandi izwi lasho njalo futhi ungaba nonesineke inqobo nje uma wazi ukuthi unaleso sithembiso enhlizweni yakho kokukholwa ukukutshelile ngenkathi sahlezi lapha manje lokho kukholwa ukuthi ngiphulukisiwe niyabo wena uza lokho qhubeka nje uhambe uqhubeke fowethu uNkulunkulu uzowanakekela amaFilisti ungakhathazeki njengoba ke wacabanga ukuthi kanjani uSamson nalelo thambo lomhlathi lidala lomnyuzi liyazi ukuthi lezo ziqoko eziyizivikelo zaziyugqinsi kanjani na ezinye zazo zicishe zibe yi inchi noma yi inchi nengxenye yethusi liqinile kwakungathatha inkemba ebanjwa ngezandla zombili futhi umshaye ngayo ekhanda kwakungeke kumlimaze nesamsoni wathatha umdalo bolile ngiyaxolisa lelo thambo lomhlathi elidala lomile lomnyuzi wawucosha futhi washaya walahla phansi inkulungwane yawo ngani ukukhotha kokuqala ngaphezulu kwelinye lalawo makhanda lelo thambo lomhlathi lalingaba izinto eziyisigidi kodwa yabo isimangaliso sasisethanjini lomhlathi ngokufanayo njengakuSamson wezwa uma ngingezwa lezo sethembiso lapho wathi baletheni futhi umfowethu waqala ukushaya amafilisti kwese kudle nesekunxele ngani na wayephikelele kwaze kwathi umfilisti wokugcina wayelele emhlabathini amen wayenani na kungesikho kuningi kakhulu wayenamhlathi womnyuzi ukuba alwe ngokumelana nezinkemba nemikhonto namadoda aqeqeshiwe kodwa wayenamandla kankulunkulu kuye uyaqaphela amandla kankulunkulu afika phezu kwakhe kuqala Oh mfowethu yilwa kuze kuthi lonke uPawu seliwambile. Haleluya. Yilwa kuze kuthi konke kungabaze sekuhambile. Kuthi awu udaba lwami lwehlukile. Thatha lelo thambo lomhlathi futhi ushaye ngalo phandle lapho. Lona wathi kodwa uyazi ngehlukile nje kancane sengiyaguga kakhulu. Ushaye ukulahle phansi. UAbrahama wayenekhulu qhubeka. Awu kodwa udaba lwami lubi kakhulu. UJona wayesisiswini somkhomo izandla ziboshelwe ngemuva kwakhe. Elele ebuhlanzweni bomkhomo. Yonke indawo lapho ayeqalaza khona kwakuyisisu somkhomo. Wayenenqwaba yezimpawu. Waphenduka wathi ngaye futhi ngingabuka ethebelini lakho elingcwele Nkosi angeke umfihle yilokho ke kuphela ukuphikelele sineke hlala ngqonezwi likaNkulunkulu kungani uJona ahlala kanjalo na ngoba wayazi ukuthi lapho uSolomon yenikele ithempeli wakhuleka wathi Nkosi uma abantu bakho bese kathazweni noma kuphi futhi babheke ngakule ndawo engcwele khona-ke yizwa usezulwini uphendule umkhuleko wabo futhi wayazi lento yodwa ukuthi uNkulunkulu uyowuzwa lowo mkhuleko futhi uma uJona ngaphansi kwalezo zimo wayengaba nalokho kukholwa kungako kuNkulunkulu kuthiwani ngawe na angekho noyedwa kini lapha omubi ngaphansi kwezimo manje kakhulu kangakanani bhekana ethempelini lapho indoda ekugcineni yahlubuka uSawulu owakhuleka umkhuleko kodwa kwakungukuzinikela kukaNkulunkulu ngenkathi umoya ongcwele ukufakaza ngensika yomlilo engenayo futhi yehlela phansi ngemuva na insika yomlilo efanayo eninesithombe sayo namhlanje ihamba phakathi kwethu yenze izibonakaliso ezifanayo nezimangaliso yini indaba na lalelani ngokuthula lalelani singakwenza kanjani uma singabheki ethempelini lasemhlabeni noma inhlangano ethile noma ihlelo lithile kodwa ngakwesukunene sikaNkulunkulu lapho uJesu ehlezi lapho nezingubo zakhe uqobo ezinegazi amen igazi lakhe uqobo phambi kukayise ukwenza ukunxusela phezu kokuvuma kwenu Amen. Hebrews 3 said that ungumpriest omkhulu ophila njalo kwenza ukunxusela. Wohe phambi kukaBaba kulokhu kusa. Umpriest omkhulu. UJona wayibuke ngaphandle. Unqaba ukubuka isisu somkhomo. Singehluleka kakhulu kangakanani ukubona ukuqaqamba okuncane lobuhlungu obuncane. Noma okuncane noma ngabe yini sinayo. Ngibheka ngasesithembisweni sakho esingcwele Nkosi. Angeke wafihla ongcwele emkhulu kweni wakhe yiloko kuphele kukhona kukho impela oh wayenjalo ngizofanele ngisheshise bangane bami ngizophinde ngibe lethi kakhulu futhi ake ezimbalwa futhi izindikimba ezincane lapha Johane wayeqinisekile kakhulu ngoba uNkulunkulu wamtshela niyazi manje uyise wayengumpriest niyazi kodwa kuxakayo angehlelanga phansi ukuba ngumpriest wayehlane wayengafuni ukuzihlanganisa nokucabangela kumuntu wayehlane kuyothola eneminyaka eshiyagalolunye uyise nonina sebekhulile babazi ukuthi babengakaze bayibone indodana yabo engumprofethi ike ingene emandleni ngalolo suku futhi kubulani lowo moyo ofanayo sitshenjiswe wona ngalolo suku kuyena uElia kubulana uJesu akazange abhekisele kulokho ngenkathi ethi wakhuluma ngoJohane umbhaphathizi uma uqaphela ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bami uMathewu 3 isizathu wawuqondi nokuphikisana empalweni wathi ngaphambi kokuba lolu suku lufike lolukhulu nosuku olwesabekayo lenkosi liya kufika ukuzoshisa umhlaba ngomlilo umhlaba uzange ushiswe ngomlilo emuva ngalezo zinsuku umhlaba uzoshiswa ngomlilo ngemuva kwalokhu kuza uzothumela u-Eliya kuqondisa izinto nokubuyisela abantu ekubuyisaneni. Futhi lokhu u-Eliya owokuqala ofikayo uyobuyisela ukukholwa kobaba ebantwaneni, kodwa lowo ngezinsuku zokugcina uyobabuyisela emuva ekukholweni kwawoyise. Niyabo emuva kubobaba bephentekoste basekuqaleni, umlayezo ofanele ekuqaleni. U-Eliya, Nkulunkulu mthumele ngomkhuleko wami, mthumele oNkosi, mthumele ngokushesha, sizomkhulekela ukuthi uzobonakala enkundleni. Futhi uNkulunkulu njalo unabathile abamele ndawo ndawo emhlabeni, angakaze angabi nofakazi ndawo ndawo, uhlala enofakazi omile oqinisile. Futhi ngiyakholwa sisibekele ukufika kweNkosi khona manje, isikhathi samandla kaNkulunkulu ukuba aphinde avuke futhi ngesimo somprofethi u-Eliya, futhi awathumele ezansi lapha, futhi aqondise abantu, futhi abalethe lelo qembu elincane, njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNowa, njengoba kwakunjalo ngezinsuku zikaLoti, kuyoba njalo edlanzaneni njengesibalo, ibandla lizoba njalo. Kulungile, sithola ukuthi uJohane akehlelanga ezansi ukuyothola ukuqeqeshelwa kwakhe kobufundisi wasesontweni, kodwa wayehlale ukuyothola isehlakalo. Ngenkathi ebuya ephuma wakhuluma ehlane njalo yezinyoka, izinyoka azithola ehlane, izembe libekiwe empandeni yomuthi, izintshimelo zakhe zazisekelwe kokunjalo. Kodwa qabelani bafike, wathi kukhona yedwa omi phakathi kwenu manje eningamaziyo, wayazi ukuthi wayekhuluma ngani. Ngabe wena ungumesiya na? Wathi qhamo. Ngabe wena uyilo mprofethi lo mesiya mprofethi owayezovuka na? Angisiyo, washo, kodwa yena umile phakathi kwenu manje. Mhlawumpe, mhlawumbe uKayifasi umpristi omkhulu wayekade lapho. Ongukuthi ngiyacabanga ukuthi wayengenjalo, wayenesithunzi kakhulu wahlela endaweni enjalo, kodwa yena omunye wabapristi kungakho ukuthi wathi, mnumzane nangu umfowethu John, ungumfo kahle, umfowethu sibanibani lapha, umfowethu John Doe, yena ngiyakholwa ukuthi yena inkosi imenza uMesiya. UJohane wathi, ngizomazi, kuzoba khona isibonakaliso esimlandelayo. Wayazi ukuthi ini? Babusisiwe abangokomoya abaqondayo, babusisiwe abanamehlo nabangabona, abanezindlebe abangezwa. Wathi ngizomazi uNkulunkulu, uzokhomba, uzomkhomba uNkulunkulu, uqinisekisa izinceku zakhe. Yebo umnumzane, futhi emva kwesikhashana uyafika, wabheka phezulu futhi wabona, wathi beka iwundu likaNkulunkulu elisusa isono seze. Wayephikelele ukuthi akukho PhD LL OL ababili noma ngabe kwakuyini okungenayo, umpristi othile, indoda ethile, intendakazi yehora nohlobo luthile lomdanso waseSpain ifandango. Waye lowo muntu wehlela lapho futhi wazi ukuthi wayengubani, ngoba kwakukhona isibonakaliso simlandelayo. Wayazi ukuthi khona kwakungubani, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ibandla likaNkulunkulu livuswa futhi libekwa emandleni. Yebo, manje ezansi ngize ngiqede indikimba. Manje uJohane waphikelela futhi wayenezineke, ngoba wayazi ukuthi wayezomazi lowo Mesiya, ngoba uMesiya wayezothwala isibonakaliso. Futhi zibona izibonakaliso namhlanje, izibonakaliso zikaMesiya zayo zicindezela zingena. Manje lalelani ngokuthula manje.
When this Greek woman, when she heard of Jesus, faith comes.
Lapho lona wesifazane ngumGreki ngekathi yezwa ngoJesu, ukukholwa kuvela ngokuzwa. Manje wayengumGreki umedeni, ngakho ke wezwa futhi uyafika. Uyazi ukuthini na? Ukukholwa kuthola umthombo abanye bangawuboni. Ukukhola kuthela umthombo abanye abangeke bakubone. Wena uthi, oh, yini ephezulu lapho na? Yini esezansi lapha na? Yini engaphezulu lapho na? Yini lena encane? Oh, ukuthi ke uncane ukuthi nokuthi uma uNkulunkulu ubezokwenza noma yini, ubezokuza ezindabeni ezingcwele zeRoma eliKatolika, ubezoza kumbishopi omkhulu webandla leMethodist, ubezoza kobaba basasheshe noma abangi babo, ubezoza yilokho abakufundise kuqaleni. Kepha wazalelwaphi na? Esibayeni. Wabatholaphi abafundi bakhe na? Ngaphandle komfula abadobi, iziqu eziphansi, akukho mfundo. Yabo uNkulunkulu wenza lokho akufunayo, kodwa niyamazi kwakuhluke kanjani lapha kukaMowabi phezulu lapha ngekathi u-Israyeli wayedlula na? UMowabi wanikela ngezinkunzi yeziyisikhombisa, khona kanye u-Israyeli wayenakho. UMowabi wanikela ngemihlatshelo eyisikhombisa izinqama khona impela lokho uIsrayeli ngokuqavile babefana ncamashi futhi empeleni babeyize lamani uMowabi uvela indodakazini kaLoti futhi nangu Balaki enhla lapho enikela ngomhlatshelo ofanayo enze ngokuqavile njengoba wayengenza kodwa yini eyenza umehluko na omunye wabo wayeletwala elishayiwe intike yomlilo umsindo wenkosi kamu isigejane singakhethi mahlelo babengenakhaya bengelandawo ababeyibiza ngeyabo babeshushumba abafokazi nezihambi abazulazulayo bezisho ukuthi bangabafokazi nezihambi babefuna umuzi ileyo ndlela kungayo namuhla kungesikho ukuxhumana okuthile nenhlangano ethile enkulukazi okulungile kodwa lokho anginendaba ukuthi ingakanani inhlangano ongowayo yiba ngowa noma yiyiphi oyithandayo kodwa ibe kuqala fake igama lakhe encwadini lapho makuthi uNkulunkulu alilobe egazini likaJesu Kristu yemukela umoya ongcwele ngokukholwa ukukholwa lonke izwi aliloba lelo yiqiniso nakho lapho khona ya manje Sifazane wengumgreki kwasekuqaleni kodwa kukholwa kuthola umthombo wabanye abangazi lutho ngawo manje kubulane izwi lakhe liyinkemba iBhayibheli lasho njalo liyinkemba amaHebheru esine isine ishumi nambili uma ufuna ukubhala phansi lokho amaHebheru esine ishumi nambili athi uyi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikahlangothi zombili Ake ngime lapho mzuzu nje lalelani izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikahlangothi zombili lihlaba lize lihlukanise ithambo nokuyini kunye umkantsha nowahlulela imicabango yenhliziyo ngabe kunjalo na lokho asimo mzuzu nje cabanga manje lahlulela imicabango yenhliziyo ngabe umbhalo uqamamanga na angeke uma uziphikisa qobolwawo awulifanele iphepha obhalwe kulo ungumkhohlisi uma izithembiso zikaNkulunkulu ziziphikisa qobolwazo yini ozoyikholwa na njengomfana oyindiya osanda kuza nje kudokotela Morris Reidhead kanye nabo umongameli we-Sudan Mission futhi wama lapho futhi wathi kumbula wathi siyazi ukuthi uJesu uyaphila wathi udokotela Reidhead wathi ngoba uyaphila enhliziyweni yami kunjalo wathi yebo noMohammed uyaphila enhliziyweni yami naye wathi singaveza injulo lamqondo nje eningi ebuMohammedeni njengoba ubuKristu ubungenza kodwa wathi awu ngifuna ukubona lezi zimpawu nezibona kalizo izibonakaliso zikaMark weshumi lesithupho zigcwaliseka wathi oh lokho wathi wena nje wathi uyabona mnumzane kusukela isahlukweni sesishiya galelunye ivesi lesishiya galelunye esahluko seshumi lesithupho sikaMark asiphefumulele njengaso sonke sifakwe lapho nje yiVatican wathi manje ke mhlawumbe konke kwalo akuphefumulelwe ngakho ke hlobuluni lencwadi olufundayo na wathi yonke iKorani iphefumulelwe Ihlazele njene boy ihlazele njene ebandleni lobuKristu lokho kuphakathi kokuthi yizwi likaNkulunkulu noma kusile izwi likaNkulunkulu futhi uma nje ufaka ukukholwa kulo libhekisise lisebenza likholwe ulemukele yebo mnumzane siyalikholwa ini na umahluleli imicabango yenhliziyo manje bukani kuqaleni wayekhona lezwi ulizwi wayekuNkulunkulu uJohane ngcwele wokuqala futhi ulizwi waba yinyama uKristu Futhi ngathi efika lapha wababukela phansi abantu owesifazane omncane wathi lengubo yakhe waphenduka wathi ubani ngithintile na uPetro wamkhuza waqalaza wayesethi ubani ngithintile na wathi wonke umuntu yakuthinta waqalaza wayesethi kodwa ngiyabona ngibuthakathaka waqalaza ukopha kwakho sekunqamukile ini na izwi likaNkulunkulu libona umcabango yabo bafarisi bathi ezinhliziyweni zabo bathi ungubelzebule yabo yena yiloko ayikho kunjalo impela waphenduka wayesethi ngizonithethelela ngalokho uJesu ebuka phezu kwezethameli futhi ebona umcabango wabo kwakuyini na izwi lenziwa inyama umahluleli yemicabango nezizindlo zenhliziyo lokho izwi likaNkulunkulu eliyikho manje unguye izolo lamuhla laphakade niyabo ufanele uthole izwi eliphilayo kuwe ukuba ube noNkulunkulu ophilayo kuwe ngoba izwi lapha linguNkulunkulu uma lenziwa inyama kuwe lenziwa umoya ukuphila kuwe uma lingena enyameni yakho nasekukholweni kwakho futhi liba ukuphila kodwa ke uyisibonele siphilayo uyincwadi kaNkulunkulu efundwa ngabantu bonke ngeke ube nayo njengoKristu hayi ukugcwala ngoba kwehlukaniswa ngosuku lePentecoste manje nina bantu nikholelwa ukuthi nifanele nikhulume ngezilimi ukuze nibe nomoya ongcwele. Ngifuna nilalele lokhu umzuzu nje. Ngenkathi umoya ongcwele wehla ngosuku lwePentekoste kwakuyizilimi zomlilo. Leyo kwakuyinsika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli. Yayizehlukanisile futhi yayiphezu komunye nomunye wabo uNkulunkulu ebandleni lakhe. Yebo mnumzane, umoya ongcwele kunjalo. Lapho abemukela khona umoya ongcwele ngathi bekhulume ngezilimi kwakungelona ulimi olungaziwa. Babekhuluma kubantu phandle lapha ababe baqonda ivangeli kumele liphume ngaleso sikhathi. Baphume bangena ezithembelini baseke bephumele emagcekeni futhi baqala ukukhuluma ngezilwimi hayi ezingaziwa. Uthola inqola ngaphambi kwehashi uma ucabanga ukuthi ufanele ukukhulume ngezilimi ezingaziwa. Ngabo nomzane bakhuluma ngezilwimi abantu baqonda wonke umuntu. Kungani size wonke umuntu ngolimi lwethu uqobo esazalelwa kulo na? Isenzo sikaNkulunkulu sithi umele umoya ongcwele kakhulu ngalokho. Lelizwi likaNkulunkulu libukhali kunenkembe sikaDavid zombili behlulela ngisho imicabango yenhliziyo. Futhi yini na? Lingaphathwa ngesandla esisodwa kuphela. Inkemba iyabuza ayina lutho kuyo ngaphandle uma iphethwe ngesandla. Futhi uma isandla sokukholwa singacosha izwi likaNkulunkulu sizokwenza into efanayo uJesu ayenza. Imisebenzi engiyenzayo nani niyoyenza? Mhlawumbe ungasika nje kuncane, mhlawumbe uyisandla esibuthakathaka sokukholwa ungasika okwanele ukuthi uthi awu ngingabona ukukhanya kwasemini okwanele ukubona ukuthi ngisindisiwe. Kodwa kuthiwani ngezinye izithembiso na? Umone sandla siqinile sokukholwa cosha izwi likaNkulunkulu eligcwele futhi usike ngodabule kubo bonke ubumnyama. Amen. Kuze kuthi kukhanya kukaNkulunkulu kukhanya phakathi futhi ubuke ubuso nobuso noNkulunkulu umile ezweni lakhe. Amen. Wayenezithiyo eziningi lolo wesifazane omncane ompofu wayenazo. Wayenezithiyo eziningi kodwa ukukholwa kwakhe kwakungenazo. Qhabo qhabo wayezwile ukukholwa kunokubamba wayezwile futhi ukukholwa kwakhe kwakubambelele. Manje kungenzeka ukuthi basho lokhu kuye, uyazi ukuthi ungumGreki, uyazi ukuthi awuzi ukuthola lutho ngoba kunokwehlukana, uyabo awusoze uthole lutho lapha. Kodwa ngabe wakunyaka lokho na? Qhabo mnumzane wayelokukholwa futhi lokho kukholwa yilokho kuphela ekudinga ngoba wayazi ukuthi lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu limi lapho wayenokukholwa. Abanye babo kungenzeka ukuthi basho kuye kanjena, kodwa ume kancane isizwe sakubo uqobo ibandla lakhe uqobo. Ungenzeka ukuthi lathi manje ume kancane izinsuku zezimangaliso seledlule ungayi ezansi lapho izinsuku zezimangaliso seledlule. Kodwa into ethize enye ngokukholwa inomthombo ongakunyaki lokho futhi ongakuqapheli nje. Wayesevele licoshile lelozwi uyizwe wayenokukholwa ukulibamba wahamba waqhubeka. Kungenzeka ukuthi bamhleka bathi awu wonke umuntu uzokuhleka ngoba indodakazi yakho izobe igula njengonyaka ozayo njengoba injalo kulonyaka isazoba naye lo devele isazobe ilokhu igula ngokufanayo. Kodwa akakunyakanga lokho ukukholwa kwakubambile. Niyabo uzokhishwa ebandleni lakho uma uke waya lapho okunye kwalokho. Kumbula nje bazokukhipha bazokuxosha. Lokho kwakungasho lutho kuye. Ukukholwa kwaqhubeka ngaphezulu esiqongweni salokho wayeshisekele ukufika kuJesu. Yilokho kuphela manje ukongesikhathi lapho besingathatha indikimba yodwa yalezo futhi sihlale nayo. Kodwa manje ukongesikhathi lapho efika kuJesu waphinda futhi wathola ukuphoxeka yena qobo lwakhe kodwa hayi ukukholwa kwakhe. Lapho efika kuJesu wathi angithunyelwe esizweni sakini ukwenqatshwa isiqotho, angithunyelwe kubantu bakini. Cabanga nje lowo ayecabanga ukuthi wayenokukholwa kuningi kakhulu kuye futhi wamenqaba. Ngithunyelwe kini bantu? Ngithunyelwe ku-Israel kuphela. Ungowezizwe angithunyelwe ngisho kini futhi ngaphandle kwalokho anilutho kuphela ezinjani. Hew, lokho akuzange kukukhathaze lokho kukholwa kwakulokhu kuqhubekela phambili. yebo wathi ngithunywe nje ezimbini ezilethekile zakwa-Israyeli manje uma lokho kwakungaze kube ngokunye kwethu wohe lokho bekungaba yikho ihlelo lakho akukho lutho kulo ukhulume ngehlelo lami angisophinde ngimlalele ehe nakho lapho khona qhubeko yabo awusoze wathela lutho dlala nje nalelozwi lapho lelozwi likhona hamba ngqonalo ukukholwa kwakugxilise okwehange abanye babo kungenzeka ukuthi bathi awu manje ngizokutshela ukuthi bazokuhleka bazokukhipha ibandleni lakho mabangikhiphe niyabongulungile ujesu wathi angijikele esizweni sakuyini angizelanga nina bantu nhlobo futhi anilutho ngaphandle kwezinja ukuhle kimi ukuthatha isinkwa sabantwana futhi ngisiphonsele kinina zinja hewu bekungathiwani ukuba bekungomunye wenu ma-methodisti omunye wenu ma-baptisti ma-presbyterian omunye wenu ma-pentecostali na ohe beniyothi ngani loyo mkhohlisi ngizotshela udokotela sibanibani ubeqinisile niyabo awunakho ukukholwa wayazi lapho kwakulele usizo wayezwile ukukholwa kufika ngokuzwa ukuzwa ini na izwi wayazi ukuthi kwakukhona ukuthile kwangempela lapho yebo noma kunjalo waqhubeka wabambelela kunendaba ukuthi yena wathi manje kumbula angithikele kuwe ubaba akazange angithume kini lezizwe nina sigejane sezinja ngicabanga ukuthi ngizothatha isinkwa sabantwana futhi ngisiphonsele kinina sigejane sezinja ezingafanele na angithunyele kini kodwa noma kunjalo ukukholwa kwakhe kwaqhubeka kwabambelela mfowethu yeke size sithombe sikhuliselwe endlini engilazi efanele aphathiswe okwengane atotose njengohlobo oluthile lwesitshalo salamuhla ohe awu angisoze ngahamba futhi yilokho kuphela okukhona kukho ohe akumangalisi ungeke wayibamba leyo nkemba yokukholwa akumangalisi uxegisa ezwini yalo ndawo ndawo lapho ungezwa khona uhlobo oluthile lwento isasitabane encane ihlanganisiwe ndawonye wena sithombe sikhuliselwe ni eyingilazi ncane wena iphungane lincane lokuqala liya kushaya liya kubulala ufanele ufutwe ngaso zonke isikhathi oh ungayikholwa leyo nto izinsuku zezimangaliso selwedlule yisifuthe sika devil imfunda makhwela wenge siye mfowethu wayeqinile wayenokuthile ngempela wabambelela wayeyokwenzani na uvumile ukuthi yena wayeqinisile yena uhlala njalo futhi ukukholwa kwangempela kweqiniso lalelani noma ngabe kusika inhlangano yakho noma qha kuzolivuma iqiniso yabo mnumzane iqiniso kukholwa uma unokukholwa futhi yizwi likankulunkulu nezithembiso zikankulunkulu akunanto yabo ukuthi abanye bathini uyalikholwa uyalivuma wathi lelo iqiniso nkosi ngingumgreki ngifanele ngiyinja ngisiyo ngifanele lutho kodwa ngifune emvuthuluka kuphela ngingumzingeli wemvuthuluka qobo lwami awusuye na ngifune nje izimvuthuluka nkosi angeke ngibe nebandla njengoba bakwenza ngosuku lwePentecost uma ngingeke nkosi mangibe nezimvuthuluka ewayo uPetru washo ngosuku lwePentecost lokhu yilokho futhi bengihlale ngisho uma lokhu kungesikho lokho ngizogcina lokhu kuze lokho kufike niyabo ya ya ngizokugcina nje lokhu kuze lokho kubonakale niyabo leli yizwi uma umuntu ethile ngingahle ngingabi na ukukholwa okwenele ukuba ngihambe njengo-Enoki futhi ngishaywe umoya wantambama futhi ngikhuphukele ekhaya noNkulunkulu kodwa ngize nitshele into eyodwa angisoze ngama endleleni yomuntu onalokho kukholwa okungako yebo mnumzane uma inakho akamakadunyise uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu ngakho lelozi maligxilise okwehange phakathi lapho ngiyathemba ligxilisa okwehange kimi kanjalo lapho ukufa kufika ngibona umgwaqo ovulekile ngaleya vele uha ambe uqhubeke uphume ngqo kunjalo yebo mnumzane oh ngakho ke ngifuna izivuthuluka kodwa uzama ukutshela abanye balaba abantu besimanje namhlanje vele uthathe izivuthuluka oqhabo uma bengeke bebe nendawo yokuqala abafuni lutho hlobo uphakathi kokuthi uzokwehlela kimi njengo Nahamani nochoko lwakhe uzokwehlela futhi uzoshaya izandla zakho phezu kwami futhi uzongitshela zonke lezi zinto ezihlukene nokunye noma angikukholwa nje Nhlobo yileyo ndlela ngani angeke ngisaphinde ngibuyele muva yingaleso sizathu ungatholi lutho niyabo ufanele uvume ukuthatha izivuthuluka uyakuzwa na thatha imvuthuluka mfowethu thatha imvuthuluka dadewethu ungakhathaleki ukuthi ukupha ini vele uyemukele uthi inkulunkulu bonke nginokukholwa okuncinyane kodwa ngineqiniso ngizobambelela kulokho futhi ngikubonge ngakho ngiyakholwa ukuthi ngingaphiliswa yebo mnumzane ngiyakholwa yizwi likankulunkulu liqinisile futhi ngizobambelela ngokulokho futhi ngizophila bekisisa ukuthi kwenzekani thatha imvuthuluka nje okungenani imvuthuluka encane impela kubula wayengakaze asibone isimangaliso wayengumheteni wayengakaze ambone enza noma yiziphi izimangaliso wayengakaze azi ukuthi wayengukulunkulu wayengakaze azi kuphela nje ngokuzwa kodwa yangenkathi efika lapho mhlawumpe futhi ebone okuthile ayekwenzile lokho kwakwehlukile yabo babebazwile bethi awu niyazi ukuthi ebhayibhelini labo kuyasho ukuthi inkosi iyovusa umprofethi futhi uyokwenza izimangaliso futhi azi izimfihlo qalo zenhliziyo futhi atshela abantu lezi zinto nezinto ezinkulu zizokwenzeka kunjalo na wayengakaze akubone kwenziwe kodwa wakukholwa noma kanjani nakho lapho khona nakho lapho khona ngicabanga ngorahabi isifebe wayengakaze ambone uIsrayeli kodwa wezwa futhi wafihla izinhloli waphi ka ibadla lakhe uqobo abantu bakuba uqobo nakho konke okunye futhi wafihla izinhloli ngoba wayezwile akazange yathi linda ngize ngizwe uJoshua eShumayela ngesinye isikhathi ake ngidonse kucabanga kwabi ngemuva kokuba ngimuzwile eShumayela ake ngibone uNkulunkulu evule ulwandle lobomvu ndawo noma ake ngimbone enze into enjengaleyo khona ke mhlawumbe bengingani fihla nonke ukuba bengibone into enjengaleyo akakulindanga lokho wathi ngiyakholwa sizwile uNkulunkulu ngizwile ngiyazi ukuthi uJesu Kristu nguyena ezolo namuhla naphakade ngiyazi ukuthi uNkulunkulu obonakaliswe enyameni ngiyazi ukuthi uyaphila namhlanje ebandleni lakhe ngiyazi ukuthi ulapha manje ngiyazi ukuthi kwakungesizwe isithombe sami asithathile ngiyazi ukuthi kwakungesakhe ngiyazi ukuthi leyo yinsika yomlilo efanayo nathi namhlanje ngoba yenza imisebenzi efanayo izibonakalise so ezifanayo izimangaliso ezifanayo izinto ezifanayo azenza yinsika yomlilo efanayo ehola uIsrayeli ngenkathi uJesu noma ngubani olazi iBhayibheli lakho uyazi ukuthi wayeyingelosi yesivumelwano ingelosi eyahamba phambi kwabo ihlale akazange uKristu uMose wakwazisa ukuthi kwakukaKristu kuyingcebo enkulu kunaleyo yaseGibhithe na walandele insika yomlilo waphumela ihlane uJesu ngenkathi leyo nsika yomlilo yabonakaliswa wathi ngivele kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu wabuyele emuva kubaba khona ke emva kokufa kwakhe kumbelwa nokuvuka nokwenyuka uPawulu uSawulu owaye kwelaseThasu ngaleyo nkathi endleleni eyehlele eDamaseko washaya phansi leyo nsika yomlilo efanayo okungekho muntu omunye owayibona bonke bemile bezungezile abayibonanga kodwa uSawulu wayi bona yezwi lathi Sawulu ngizingelelani na wathi ungubani wena Nkosi na wathi ngikuJesu niyabo ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu manje uma ngikutshele ukuthi impilo kaJohn idilinja ibikimi ubuzo ngilindela ukuba ngibe neziphamu ezinkulu phandle lapha ukuba ngikudubule ngikutshele ukuthi impilo yengcwethi ibikimi ubuzo ngilindela ukuba ngidwebe isithombe sengcwethi Nalelali bandla anginithethisi bukani uma ukuphila kukaKristu kusebandleni kuzokwenza uma umoya ungcwele usebandleni uma lethi yomlilo isayense ethathe isithombe sayo lokuyilokunye esiyibonayo lapha ebandleni ngaso sonke isikhathi uma lokho kungumoya kaKristu izokwenza imisebenzi kaKristu uJesu athi uma ningeke ningikholwe kholwani imisebenzi engiyenzayo yiye fakaza ngami uma umoya ongcwele useyiwo ngempela kodwa umoya ongcwele uzozifakazela ngesingawo kholwani imisebenzi kamoya ongcwele kade kune kuningi ukuzenziswa kufakiwe ulindele lokho uNkulunkulu wathi uzofika kodwa yini okuzama ukukwenza na uma kukhona idola mbumbulu lizofanele lenziwe ngelange phela ubabonile abantu bezisho ukuthi banomoya ongcwele futhi baphila ngokuphinga nokubhuza nakho konke okunye abanakho bazama ukulingisa kodwa ukhona okwangempela koqobo umuntu othile onakho onomoya ongcwele noNkulunkulu uqinisa amazwi akhe ngezi zibonakaliso zilandela isifebe salizwa salikholwa manje lelo sifazane lelo sifazane wasesirofenike wakholwa futhi lomgeke wathi inkosi kuqala wathi wena ndodana kaDavide owezizwe akanakubambelela kuKristu ngendodana kaDavide lokho kwakungenkosi uDavide uhlanga lwamaJuda akazange yamnake kodwa lapho ephenduka futhi wathi inkosi ngisize amen lokho kwamthola wayeyinkosi yakhe hayi indodana kaDavide kodwa wayeyinkosi yakhe inkosi ngisize lokho kwambamba futhi yena waphenduka wathi iqiniso izinja zidla imvuthuluka etafuleni lenkosi lelo yiqiniso ngiyabona ukuthini lowo wesifazane wayenokusondela kufanele esiphiweni sikaNkulunkulu wathini na wathi wasondela kukho kahle wamdumaza wathi angithunyelwe kini nizinja esizukulwaneni senu uhlanga lwenu welilutho ngaphandle kwezinja angithunyelwe kini futhi wathi ngiqinise nkosi nanto izwi amen kala lezi ukukholwa kuye liqonde njalo izwi kodwa izinja zidla imvuthuluka ngaphansi kwetafulela amakhosi yazo lokho kwamthola nkosi ngisize waphenduka futhi wathi ngenxa yalelizwi wo sifazane kukhulu ukukholwa kwakho futhi ngenxa yalelizwi udeveli useyishiyile indodakazi yakho ini wathelani na wasondela siphiweni sikaNkulunkulu ngendlela efanele ufanele usondele futhi kumbula lowo kwakungowezizwe wokuqala owake waba nesimangaliso senzeka kubo ngendodana kaDavide kumulani lezo kwakuyisimangaliso sokuqala esenziwa kowezizwe kunjalo lokhu kuphulukiswa kwesifazane wasesirofenike kunjalo wayenokusondela kufanele esiphiweni sikaNkulunkulu ukukholwa kuyavuma ukuthi izwi liqinisile ngenhlonipho ukuzithoba niyabo awuzi kuhamba uzungeza ukuthi he angeke ngiyikhole leyo nto uma ikhathekizimu lethi lingakusho angiboni akulento yabo ukuthi ikhathekizimu lakho lethini leke ikhathekizimu la noma enye into ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu izwi likaNkulunkulu liqinisile yonke enye into ngamanga niyabona ukuthi uza ngenhlonipho ngokuthula ngenhlonipho ngokuzithoba ufanele uzithobe indlela eyaphezulu iphansi njalo ozithobayo uyakuphakanyiswa kepha uziphakamisayo uyakuthotshiswa buka uMathi ngalolu suku ngiyazi ngiligcina isikhathi eside kodwa ngizosikhokhela ngisiqede ngesinye isikhathi ngenxa yenu futhi ngenze isikhathi esifushane ngempela lalelani nginezinye izinto ezimbalwa ukuba ngizisho nje manje ngizohamba ngiyethemba anginikhandli ukubekezela kwenu uMatha waye kakhulu waye nesineke kakhulu ebukhoneni bukaJesu bukani wafika phezulu lapho futhi wathi Nkosi manje kumbulali wathumela kuye ukuba yeze ezokhulekela umfo wabo futhi akakwenzanga manje kuJohane wesihlanu ishumi nesishiyaga lombili uJesu wathi uJohane wesihlanu ishumi nesishiyaga lolunye ngikhole ukuthi nguye uJesu wathi ngikathi edlule echibini laseBethesda lapho futhi wabona uyazi ukuthi umuntu waye nobuthakathaka eminyaka engamashumi amathathu nesishiyaga lombili beka cishe abantu abayizinkulungwane ezimbili bemi lapho izingane ezinamakhanda anamanzi izishoshe izimpuputhi izinyonga abashabeneyo abasondekile uJesu wathi tabule echibini waqalaza ecela uthando ecela sihawu niyabo asazi ukuthi uthando lusho ukuthini sikuthatha ngohlangothi lomuntu ugcwele isihawu impela ukhuluma ngezihawu zobuntu isihawu sangempela ukwenza intando kaNkuluNkulu niyabo ilokho ke owangiza ukusho lutho kuye ngoba ungumfana olungile uyaphuza wenza lokho udinga uKristu bengingeke ngikusho kuye ngoba ubekade engowalelo bandla kanesithe ngingeke ngikusho ukuphulukisa ngokaNkulunkulu kuye ofowethu awazi ukuthi sihawu siyini uJesu wedlula lapho wayeyazi intando kaNkulunkulu kumbulani wavele wavusa umuntu ofile futhi kumbulani okwenzeke lapha wadabula echibini lapho wadlula eceleni kwaleli chibi kwakukhona omama abanezingane ezincane babezama kulinda ingelosi yenkosi kuba izamazamisa amanzi wahamba waqhubeka ngapho waya endodeni eyayinobuthakathaka ake sithi inkathazo yendlala engasesinyeni wayesebenayo iminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili wakumvimbela kwakungeke kumbulale wathi uyathanda ukusinda na kuthiwani ngale mpumputho isishosha impumputho unyonga oshabene na wathi uyathanda ukusinda na niyabo wayazi nje ukuthi kufanele kuyiwe kuphi uNkulunkulu izwi lamhola manje wathi uyathanda ngithanda ukusinda na wathi mnumzane anginayo ngakifake ecibini wayekwazi ukuhamba wathi uma ngedla omunye umuntu uyangidlula angene wathi thatha uhlaka lwakho futhi uhambe ungene endlini yakho wabuzwa futhi baletha uJesu kalelo kubaba mbuze futhi uma eze leyo lefanayo namhlanje uzobuzwa kunjalo washiya abayizinkulungwane ezimbili kuthiwani ngabo na ngiyambaza umfowethu sibanibani yomdala ezansi lapho udadewethu sibanibani ungowesifazane olungile kade elele lapho iminyaka engamashumi amabili uma ekhona noma imuphi unkulunkulu ngaye ubeyokwehlela ezansi futhi yenze lokho lo devil omdala ofanayo usho into efanayo namhlanje uma uyiyo uma lokhu kunjalo uma lokho kunjalo udevil omdala ofanayo niyabo into endala efanayo ngakho ke laba abafarisi ababembuza phezulu lapha yanga lezi zinto impesiseni ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini indodana angeze lutho ngokwayo ngaphandle kwalokhu ebona uyise ekwenza wayekade lombono umbono wamkhombisa lokho engibone ubaba ekwenza indodana iyakwenza kanjalo uJesu Kristu kuyena izolo namuhla laphakade niyabo uNkulunkulu ofanayo manje uMatha ebukhoneni bakhe wayemi lapho wathi inkosi uma ubulapha manje akezange ngani na ngoba uyise wayemkhombise umbono ukuthi uLazaro wayezokufa manje bukani ba bathumela futhi waya kumunye umuzi futhi baphinde bathumela waya kumunye umuzi kwala bekugcinele wathi uLazaro lele wobona yilawo magama ayenawo akukho kufa kumKristu siyakwazi lokho Oh, bathi uma elele wenza kahle ephumula wathi kodwa ufile wabatshela kolimi lwabo kodwa ngiyahamba ngiyomvusa oh wakhuphukela lapho ekhona oh ngiyakubona lokhu ungena emzini sengiyaweza amaJuda ethi nangu umphulukisi ngokwaNkulunkulu futhi bashiya ibandla labo yonke enye into ukuba bamlandele futhi lapho udaba lwangempela lungena ngisho umngani wakhe wathi inyelele waphuma emzini wathumela manje usebuyile uJesu wahamba waqhubeka kodwa uMatha omncane into ethize phansi enhlizweni yakhe into ethize wayehlala njalo uhlobo olulibele wayefuna ukugcina indlu ihlanzekile nakho konke futhi uMaria walalela izwi kodwa lapho akhombise khona ubunjalo bakhe wathi nyelele waphuma ngqo futhi wehlela ezazi lapho manje yena niyazi engikukholwayo wayefunde ngalowo wesifazane waseShunemi owaseShunemi niyazi epepelini manje wathini na waphuma wathi inkosi lokho yiko ubukeka sengathi wayenelungele lokumthethisa athi awuzanga ngani na ngani asizokuyakhola manje ukuthi ungumgcini wokuvela ngempela niyabo leso simangaliso sasingeke senzeke futhi ingaleso sizathi kungeke kwenzeke namhlanje oh ulapha esimweni somoya hayi ukuthi uyambona kodwa lokho ungumoya nezwi lakhe niyabo oh impela ukhulwekela imvuselelo futhi ipopo gela ibandleni into ethize noma okunye kwenzeka futhi omunye umuntu ampongeloze uDumo uNkulunkulu haleluya ubungalivala ibandla awazi ukuthi imvuselelo yini uKristu uze ebandleni bese kuthi ke awumenzi ngisho amukeleke yena enze isimangaliso futhi aphulukise omunye umuntu futhi uthi awu kungenzeka ukuthi bekungukufunda umcabango akumangalisi angeke asebenze phakathi kwenu akumangalisi ibandla lasela uDikeya ungaphandle ngongodo zama ukubuyela ibandleni lakhe uQobo lowo nyaka isiphila kuwo manje lamahlelo amkhiphele ngaphandle waze wabanga phandle ezama ukubuyela ngaphakathi kunjalo ukhishele ngaphandle manje sithola ukuthi uMatha wakhuphukele kuye wathi inkosi uma ubulapha umnewethu ngayi ngafanga kepha nakalokhu noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uzokunika khona impenziseni wamhlola wathi umnewenu uyakuvuka wathi yebo inkosi ubengumfana lungileyo uzokhuphuka uvukeni labantu bonke uzovuka ngosuku lokugcina wathi ngingukuvuka nokuphila lapho bekukuhlola indoda yimi lapho ithi waye indoda kuphele yake yaphila indoda kuphele yokuphila yayingasho lokho indoda yala kaNkulunkulu yathi ngingukuvuka nokuphila iBhayibheli lathi akukho kuhle ukuba simbuke mhlawumpe amahlombe akhe amancane eqothele phansi ebampunga ngenkathi wayeneminyaka engamashumi amathathu kudala futhi wahlulelwa ngokuthi unamashumi amahlanu wathi uneminyaka engamashumi amahlanu kuphela kudala futhi uthi ubone uAbraham manje siyazi ukuthi uyahlanya niyabo umsebenzi wakhe mhlawumpe wamehlisela phansi wathi engakabibiko uAbraham ngikhona amen babengakwazi lapho wembulwa enyameni yomuntu
said I am the resurrection and life
He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live.
Wathi ngikuvuka lokuphila khona yimi noma efile lokho yakuphila uphila futhi akhole yimi akasazafa uyakhole ilokhu na wathi ya Nkosi ngiyakhole ukuthi indodana kaNkulunkulu ebiza kuzezweni nimbelephi na Ngibe ngane lapha ebengihlala ngiyisho ngiyazi ngiyethemba uma ngilimaza imizwa kanoma ubani angikuqondile usifazane weChristian Science wangitshela ngesikhathi wathi futhi phenem ukhosha kakhulu ngoJesu ngathi ho qhabo qhabo ngathi angiqoshi ingcenye ngokwenele ngivise sengathi ngabe benginolunye ulwimi ngaphezulu ebengingaqoshi ngaye ngalo niyabo futhi wathi awu mega uNkulunkulu ngathi wayenguNkulunkulu usenguNkulunkulu uzoba nguNkulunkulu kuze kube phakade wathi wayengofayo wayengumuntu ngathi wayeyikho kokubili umuntu noNkulunkulu wathi ngizofakazisa kuwo ukuthi wayengumuntu ofayo nje kuphela ngebhayibheli lakho uqobo ngathi ake ngikuzo ukwenza wathi uJohane Ngcwele isahluko seshumi nanye uJesu wayethineni likaLazaro futhi wakhala ngathi ngabe lewo ngumbhalo wakho na wathi yebo ngathi tete wethu ngiqondile lokhu ukuthuka okungcwele lena kusiye indawo yabahlaya kodwa ngavele ngasho ngenzela yena ngathi lokho kuncane kwedlula umhluzi owenziwe ngesithunzi sekukhwe bulewe idlala ngathi ngani wazi kahle mhlophe ukuthi bekungeke kube yinto njengaleyo ngathi ake ngikutshele ukuthi yini nange ihamba amahlombe eqothile kala ukhale izinyembezi nawe lapho ukhale izinyembezi uyabuza ubuhlungu bakho ungumpriest umkhulu nokuzolana nobuthakathaka benu ekhala izinyembezi yehlele ethuneni azi ukuthi uyise wayemtshelile ngokuba wathi akenzanga lutho kwaze kwathi uyise wamkhombisa wayelapho ke ndiyaboya ihamba wayezomvusa kodwa wayengekhala izinyembezi njengomuntu nabantu ethuneni ekhala izinyembezi kodwa ngenkathi wayemilapho hey wathi susalitshe wathi useyanuka ikhala lakhe seliveleliwele ngaphakathi amahora ngamashumi ayisikhombisa nambili niyabo noma izinsuku ezine lobusuku niyabo ubuso bakhe base buvele buwele ngaphakathi usonakele ubolile wathi susalitshe wamemuva lapho wayesethi baba ngiyakubonga ukuthi uhlale ungizwa kodwa ngivele ngasho lokhu nje niyabo wayesevele emtshelile wathi ngisho lokhu nje ngenxa yalababa milapha Lazaro phuma amen futhi indoda ikade ifile izinsuku ezine yama ke izinyawo zayo yaphinde yaphila futhi lokho kwakungaphezu komuntu lokho kwakungaphezu komuntu impela kwakunjalo lokho kwakungaphezu komuntu ehla yesuka entabeni ngoba ngibusuku elambile efuna ezokudla wayengumuntu wayilambele ayizokudla kodwa lapho ethatha izinhlanzi ezinhlanu noma amabhiskidi amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wondla izinkulungwane ezinhlanu lokho kwakungaphezu komuntu kunjalo iqiniso yebo mnumzane wayengumuntu futhi lapho wayelele ngemuva kwaleso sikepe ngalobo busuku ekhathele kakhulu amandla esukile kuye eshumayela futhi ephulukisa nodeveli uyakhuphuka futhi mhlawumpe amadimoni ayizikungwane eziyishumi olwandle athi sizomenzisa manje ulele njengoba benza kuphawula uphandle laphaya esivunguvungwini simtholile manje simtholile ebhajiwe ulele sizocinisa lowo mkhumbi udeveli phephethe umoya wakhe wasolwandle ngaphesheya lapho futhi wona usha phansi nephezulu kanjalo amagagasi awangibuzanga ngisho wayengumuntu elele emuva lapho ekhathele elele kodwa ngekathi ephaphamiswa kanye wo he wo hamba uyovuza uJesu ubeka unyawo lwakhe oh bandla yiloko ofanele ukwenza ngifisa sengathi ngabe bengile sikhathi engingashumayela manje niyabonga lokho niyabo ubeka unyawo lwakhe endlini yesikepe wabheka phezulu wathi thula uthi du niyabo futhi amagagasi nemimoya kwamlalela lokho kwakungaphezu komuntu kwathatha uNkulunkulu ukwenza lokho ya wakhala esiphambanweni ecela umusa unjalo omile esiphambanweni wapha njengomuntu kodwa kuseni ngephazike ngenkathi ingelosi iginqa itshe nomuntu owayefile wakunqoba ngokubili ukufa isihogo lethuna waphuma kwanqoba ukufa isihogo lethuna wathi nginguye owayefile futhi ngiyaphila kuze kube phakade lokho kwakungaphezu komuntu lowo kwakunguNkulunkulu kulowo muntu yabo mnumzane ukukhola kuliphika iqiniso lakhe wo njengokuthi ngiyombilo lokho kwakungalungile futhi izimangaliso zika Mose zazingalungile babehlale besho akunendaba ukuthi kuhlekisa kangakanani uhlala ncamashini ezi impela ho ungaba nonesineke ungaphikelela noma nini lapho ubamba ngempela izwi likaNkulunkulu lapho ubambelela kulo njengoba uMikhaya wayenjalo uMikhaya khona lapho ngekathi abaprofeti abangamakhulu manje bemilapho bethi khuphuka ahabi khuphuka uMikhaya wayazi ukuthi umbono wakhe wawuhambisana nezwi likaNkulunkulu. Wakhuluma izwi noma kanjani, bathi sizokuvalela ejele futhi sikunike amanzi osizi nesinkwa sosizi. Wathi ngivaleleni uma nifuna. Wayeyini na? Wayephikelela, wayelazi izwi likaNkulunkulu, wayeyazi intando kaNkulunkulu, wayewubonile umbono, wayazi ukuthi kwakuyini umbono ovela kuNkulunkulu, ngoba imibono iqhathaniswa nezwi likaNkulunkulu. Namuhla lonke ikholwa lifanele lilwe futhi ufanele ulwe nawe. Indoda lapho esikhathini esithile sedlule yayingitshela yathi uyazi udevel omncanyanyana othi akabe mkhulu kangako wasukuma phambi kwami ngesinye isikhathi ebusheni. Wathi lo devel wathibhu futhi ngahamba hi futhi wathi njalo lapho ngixumele muva wayekhula futhi ngibe mncanyana. Wathi into yokuqala uyazi bhu futhi ngixumele muva futhi yena ngaso sonke isikhathi ihamba bhu bhu exumela kuye. Wathi uzobuyela emuva, abuyele emuva, abuyele emuva. Wathi waba mkhulu kunami futhi wathi ngangazi ngangizedingeka ngilwe naye, ngakho angithelanga lutho. Ngakho ke ngavele ngacashe iphepheli futhi ngihamba bhu ngahamba bhu nami. Wathi uthola ukuba mncane kunjalo lokho ozofanele ukwenze. Thatha izwi likaNkulunkulu, awudingekile ukuthi bhu, kodwa thani isho kanje iNkosi, yiba ngonesineke, yima izwini liqiniso. Siyalikholwa izwi namuhla, silikholwa njengoba uMikhaya likholwa, siyalikholwa njengoba bonke balikholwa. Akunandaba ukuthi bangaki othi liyiphutha, ngisalokhu liqinisile. UJesu Kristu nguyelezela namuhla naphakade, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye iyakuyenza. Ngabe noma yimuphi umuntu angakuphulukisa na? Khabo mnumzane, sekuvele usuvele uphulukisiwe. Noma yimuphi umuntu angakuphulukisa na? Sekuvele kwenziwe. Bangaki okukholwayo lokho na? Yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yakhotshozwa ngenxa yobubi bethu. Ngabe kunjalo na? Kunjalo. Futhi ngemivimbo yakhe zaphiliswa inkathi edlule. Konke angakwenzela khona sekuvele kwenziwe. Manje uhlezi ebandleni ukugcina ibandla lihambisana nezwi. Ini abapostoli, abaprofeti, othisha, abeluzi, abavangeli, izikhundla zebandla, othunywe nguNkulunkulu, hayi indoda ebiziwe, athunyelwe nguNkulunkulu, amadoda aphefumulele ukugcina ibandla emgqini. Manje kuyini na iziphiwo zikamoya ebandleni? Hayi isikejane sokuhlanya, kodwa iziphiwo zangempela zomoya ebandleni. Kunjalo zigcine ibandla. Uma ibandla langempela lacotshwa nguNkulunkulu, lagcwaliswa ngempela ngomoya ongcwele, uma isono besingavela ebandleni bekungaba njengomunye uAnaniya noSafira. Lapho ibandla langempela ngingathanda kungena kwelilodwa ngibone bonke besifazane nabesilisa ngaphansi amandla kamoya ongcwele. Uma umuntu othile enze okuthile okungalungile, umoya ongcwele uyavuka ngqo futhi ukwembule, bazodingeka bakuhlanze. Lokho yiziphiwo zikamoya ebandleni. Wo uNkulunkulu, sithumelele ibandla elinjalo, sithumelele elinjengalelo. Uyakukholwa na uKristu? Ngabe ufile na? Uyaphila? Wenjani na? Washo lapho kwesifazane, wathi ngenkathi umFarisi emcela isibonakaliso, wathi nina sizukulwane esiphingayo lifuna isibonakaliso. Ngabe kunjalo na? Esibi nesiphingayo, wathi bazosithola, bazosithola isibonakaliso leso esibi nesiphingayo. Ngabe kwaba khona nini esinye isizukulwane esibi nesiphingayo kunoma sinaso manje na? Kwakunini lapho kwakunesinye isono na? Sinabantu abaningi emhlabeni khona manje bayasitshela, njengoba kunabantu abaningi emhlabeni khona manje abake baba semhlabeni kusukela ku-Adamu osemhlabeni khona manje. Lesi yileso sizukulwane esibi nesiphingayo, ongqingili ukuphendukezela konke ekwandeni ngezinkulungwane nezinkulungwane. Amabandla ayahlubuka, abanamawala, abakhukhumela, abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, abangenakuthuliswa, abahlebi, abangazithibi, abazonda abalungileyo, benesimo sokumesaba uNkulunkulu njengoba umoya washo. Kepha amandla abewaphika labo wobagwema, yabo iphepheli lathi gwema, siphila kulolo suku. Manje kumbulani kulabantu abazulazulayo abathi nginamandla okukuphilisa. Lowo mfo ukutshela amanga akanawo amandla okukuphilisa. UKristu sevele ukwenzile. Oh, ngokuvuma izono nokungenokunge futhi umpristi othile noma kube ngumfundisi ethethelela izono zakho na? Qhawe mnumzane, izono zakho sezivele zithethelelwe. Lapho uKristu yefe esiphambenweni wathi kufeziwe. Ini na? Uhlelo luphelele. Yonke into uKristu wakwenza esiphambanweni. usuvele usindisiwe sonke isono sisindisiwe kodwa kusoze kwakusiza ngalutho uze ukwamukele ufinyelela phansi lapho yalitshare bese uyamemeza kakhulu ukhale uze ube mpunga nezindwele zakho ziwele ngaphandle kusoze kwakusiza ngalutho uze ukholwe ukholwe ukuthi uKristu wafa esikhundleni sakho futhi wena wafa eyinhlawulo ngenxa yezono zakho uma umamukela yena njengomsindisi wakho khona-ke insindiso ize kuwe into efanayo ngokuphulukisa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina yinye kuphele into uKristu abengayenza namhlanje ukukhombisa ukuthi unguye into yokuqala ngokuthi ufanele ukholwe phezu kwesisekelo sezwi lakhe kunjalo impela iqiniso lezwi kodwa uJesu wathi imisebenzi engiyenzayo manje akazange athi ngiphilisa noma ngubani uma uJesu athi akusimina owenza imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi manje uma uJesu ubengeke athathe igama likamphilisi ngokukankulunkulu kuthiwani ngesidomo ubandla esithile esinjengami noma omunye umuntu noma ubani omunye umuntu futhi azame ukuba ngumphilisi ngokukankulunkulu na ngaba kanjani kumphilisi ngokukankulunkulu uma sekuvele wonke umuntu ubengaphiliswa osephilisiwe na ufanele ukwemukele ukholwe manje ngabe iqiniso na lokho esifuna ukukwazi ngabe kuyiqiniso na manje uma ubungeke uthathe izwi lami uzofanele uhambe noma okwakho bengingeke ngithathe izwi lakho bekuzofanele kuhambe kodwa uNkulunkulu akasiyo leyo ndlela uthumele iziphiwo ebandleni abapostoli uyini umpostoli na isithunywa senkolo isithunywa senkolo igama isithunywa senkolo lisho lowo othunyiweyo umpostoli kusho lowo othunyiweyo Umprofethi lowo ngumboni umeluzi uthisha omvangeli zonke lezo zinto ngokufanele bahlukanisa izwi likaNkulunkulu balibeke phansi bese kuthi ke iziphiwo zikamoya ukuba zisebenze ebandleni ukuqinisa izwi ukukhombisa ukuthi uJesu Kristu uhlala ebandleni manje zonke sikwejwayele leli iqembu lethu nje lebandla angazi njengoba kukhona noma angikho lapha kakhulu kwazi ukuthi ngabe kukhona izivakashi noma ngabe akukho zivakashi nokungena kuni kodwa bangane namhlanje nina bantu abagulayo manje uma bekukhona noma yini okungenziwa ukuba nginisize bengizokwenza uma bengazi ukuthi umuntu othize lapha ogulayo ikakhulukazi lo dadewethu lapha ngiyabona empeteni omncane uma bengazi ukuthi bekukhona into engingayenza njengokuthatha ngiphushe ikota ngekhala lami phansi ngasebangeni lendlu nxazonke bengiyokwenza Ngiyophuma lapho futhi ngithi ungadonsi sambulela phezu kwami uma benina mangiphushe nje ngifuna ukukhombisa uNkulunkulu ukuthi ngiqotho manje lokho bekungeke kusize ngalutho ngike ngaba se-Africa futhi ngazi lapho belele ezinsinjaneni ezicijile endiya nalo lonke uhlobo lwezinto benze imihlatshelo koNkulunkulu futhi benikezela ngabantwana babo ezingwenyeni nakho konke okunye lokho akusikho lokho lobo ubuqotho kodwa umuntu ngobuqotho uthatha ikhapuliki esithi enze umuthi niyabo une into eyiqiniso yilokho esifuna ukukwazi futhi uNkulunkulu ufakaza ngeqiniso lakhe okholwa kimi imisebenzi engiyenzile mina uyakuyenza amaHeberu 13:8 uJesu Kristu onguye ubeyoba yini uma ubumfune namhlanje na uma ngikutshela ukuthi uKristu kimi uKristu ukuwe yini esingayifuna na ubungafuna umuntu onokhololo wakhe ophendukezele nento ethize na qhabo qhabo akaziphathanga kanjalo wayegqoka njengabo bonke abantu uma ubenezibaziseleni sakhe na noma yimuphi umuntu angazenza izibaziseleni sakhe imilobo yameva banamadazini abo ezweni lonke manje abazifanisa nabanye negazi nomlilo nentuthu yonke into lokho akusilo izwi imisebenzi engiyenzayo uJesu wathi uma ningeke ningikholwe mina kholwani imisebenzi engiyenzayo izofakaza ngami yiyo eshoyo ukuthi ngingubani manje asikhuleke umzuzwana nje yibani nezicelo zenu enhliziyweni yenu baba wasezulwini ngiyazi lokhu kube ngobuluhlaza nobunzima ngikhuleka kuwe ukuba ube nomusa angiqondile uyayazi inhliziyo yami Nkosi kodwa ngiyakhuleka nje ukuthi uzongisiza manje ngiyakhuleka ukuthi uzovumela la mazwi nakuba ephukile futhi enqanyuliwe futhi hhayi njengoba umfundisi ezofanele enze Nkosi nami lapha ngingafundile nje ngingazi ukuthi ngikhulume kanjani kubantu kodwa konke ngikwaziyo ukuthi nje wethembisile uma ngiyovula umlomo wami ubuye ugcwalisa lokho sekube iminyaka engamashumi amathathu nanye ngikwethembile kulokho ngakho ke baba ndawo mhlawumbe abanye babantu baqoqe amazwi ambalwa labo abagulayo noma labo abadinga uKristu baphandle lapho ndawo badinga wena Nkosi futhi ngethemba ukuthi okuthize kushiwo okuzovusa ukukholwa kwabo ezithembisweni zakho ngiyakhuleka ukuthi uzosipha leso sibusiso manje sisakhothelisa amakhanda ethu ngabe bakhona lapha abangamazi uKristu njengomsindisi abangathi futhi uBrenham bengingeke ngifune ukufa kanjena ngikulungele ukufa uma ngifa ngizolahleka angikaze ngizalwe kabusha impela ngiyawufisa umkhuleko wakho khona manje ngikhulekele ngiyisoni vele uphakamise nje isandla sakho uzokwenza uthi khumbula nje uNkulunkulu akubusise wena uNkulunkulu akubusise usho ngempela lokho ngokusuka enhlizweni yakho uNkulunkulu akubusise idazini noma izandla ezimbili kuleli qembu elincane labantu lapha lelidlanzane elincane labantu lapha cishe ikhulu noma amabili into ethize efana naleyo futhi nanti idazini lezandla khona lapho okhona amaltere ahleli agcwele abantwana ayikho indlela kimi ukunikhuphulela ialtare kodwa khona lapho khona khuleka kanye nami baba osezulwini ngilethe kuwe laba bantu abaphakamise izandla zabo ngiyakholwa ngobuqotho obujulile bakwenzile babazi ukuthi bephule yonke imithetho yesayensi khona lapho isayensi iyafakaza ukuthi izingalo zethu zifanele zilengele phansi ngoba amandla edensela emhlabeni asigcina phansi kodwa kuyakhombisa ukuthi bekukhona umoya kubo onokulawula amandla aleyo ngalo ukuthi bayiphakamisele ngakumdali owayenzayo lokho kukhombisile khona lapho bekungeke kufakazelwe ngokwesayense ngoba umoya waziwa kuphela ngokukholwa siyakholelwa kuwo futhi lapha umoya ufikile kubo futhi wabatshela ukuba baphakamise izandla zabo ukuthi bebefuna ukusindiswa manje baba uNkulunkulu ngiyarikho ngicaphuna izethembiso zakho inkosi uJesu Kristu yathi ngenkathi yayilapha emhlabeni akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala futhi bonke ubaba anginike bona bayakuza kimi ozwa amazwi ami futhi akhole nguye ongithumileyo unokuphila kuphakade odla inyama yami futhi yaphuze igazi lami unokuphila kuphakade futhi ngiyomvusa ngosuku lokugcina lezi yizithembiso manje laba bantu bebengeke baphakamise izandla zabo ngaphandle uma bekukhona umoya lapho obatshele ukuthi bebenephutha bebengeke bakwenze lokhu ngaphandle kokuthi ububamisele ngaphambili konke ubaba anakho inkathi edlule anginike khona uyakuza simisele ngaphambili kuphileni kuphakade labo ayibazi ngaphambili ubabizile labo ababizile ubalungisisile labo abalungisisile ubangelisile kakade ebusweni bukaNkulunkulu kungumbono nje omkhulu kaNkulunkulu uhambisana ugcwalisiwe laba bantu ngaphambi kokusekela kweze wena ongena siphelo ubuwazi umhlangano okulokhu kuza futhi ubuwazi ukuthi bebezoziphakamisa izandla zabo futhi manje baphakamise izandla zabo yilokho kuphela engikwaziyo ukudlula ngakukho Nkosi yizwi lakho wenawe egameni likaJesu Kristu nginikeza wena laba ophakamise izandla zabo njengemiklomelo yezwi lakho bagcine Nkosi iNkulunkulu akekho ongabahlwitha esandleni sakho banikeze ukuphila kuphakade bangathi bangathola ibandla noma bahlale khona lapha kulokhu kuza futhi babhaphathizelwe kukho ukuthethelelwa kwezono zabo noma ukuvuma kokukholwa kwabo bangathi bona lapho benyu ngayimanzini njengomoya ongcwele kuqaleni wahamba phezu kwamanzi kwangathi umoya ongcwele ungaba lapho ukugcwalisa izinhliziyo zabo nemiphefumulo siphe khona Nkosi sengathi bangaphila ngokumesaba uNkulunkulu zonke izinsuku zokuphila kwabo futhi banikelwe njengemiklomelo namatshe ayigugu emqheleni wakho ngalolo zuku ngoJesu Kristu Nkosi yethu siyakucela amen.
The Lord bless you.
Inkosi kubusise manje ngempela ngifanele ngabe kade ngihambile horeni elidlule kodwa manje sizobiza umuqa womkhuleko lindani ngabe akhona amakhadi omkhuleko aphumile na ngabe ukhona onamakhadi omkhuleko na uphi uBhili ngabe uBhili ukhona na elokuqala kuya kwelamashumi amahlanu na uthe ukhipha amakhadi omkhuleko angamashumi amahlanu Aw manje asikwazi baningi kakhulu abamile manje nonke nizosipha isikhashana nje semizuzwana embala manje na uma u manje konke engikushilo manje nje umzuzwana ngiyazi ukuthi idina angeke lishe imali umzuzu lokhu kungaphezulu lokhu kungcono kunedina kufanele kube njalo izwi likaNkulunkulu lalelani bangani ngifuna ukulibuza lo mbuzo ngaphambi kokuthi ngisho lokhu siyela ini esentweni na kumayelana nani konke na uma kungekho kuvuka kwabafileyo uma kungekho kuvuka kweke masidle siphuze futhi sijabule ngokuba silutho kodwa izingodo izinja kanjalo njalo noma kanjani asikukhole lokho siyazi ukuthi kukhona uNkulunkulu ophilayo impela awu uma enguNkulunkulu ophilayo ngifuna ukulibuza ukuthize khona ke lamazwi engiyiwashilo ningahle nivumelane nami ningahle ningavumelani nami kodwa uma nivumelane nami khona ke nokho nisengabuza lokho nize nikubone kubonakalisiwe kunjalo uma kuyizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uzofanele ligcine izwi lakhe uma ingaligcini awu khona ke akusiye uNkulunkulu khona ke kade ngingowamanga kade ngingenze ukubonakaliswa okungamanga ngingumprofethi wamanga kodwa uma uNkulunkulu yasho njalo uNkulunkulu eligcine izwi lakhe khona ke uma uNkulunkulu eligcine izwi lakhe izwi elilodwa ungaba nonesinekeke ungabambelele esithembiseni sakho futhi usigcine ngabe kunjalo na manje bugani ngabe nginitshelile ukuthi benginganiphulukisa na qhabona umzali bengingeke ngilitshele ukuthi benginganisindisa kungengaphezu kunoma nanisindisiwe ngaleyo nkathi ngiyakholwa ukuthi nisindisiwe ubungeke usiphakamise isandla sakho ngaphandle kokuthi uNkulunkulu akutshele ukuba ukwenze manje kukhona amanzi lapha ongapapathizwa nganoma yisiphi isikhathi ofisa ngaso uma ufuna ukupapathizwa ngelakho ebandleni lakho qobo qhubeka uye phambili noma yini asinabo bulungu hlobo lapha niyabonje siyesonto elincane nje lapha umelusi wethu olungile lapha umfo wethu Neville wayemethodist futhi ulapha nje singabangakhethi hlelo thina noma kubani wemukelekile sinebandla nje elingenayo siyashumayela sikhulekela abagulayo siyakholela kwenzeni abavundi kuKristu kungesikho ukuhlela lutho niyabo asikholelwe kulokho cha bomnzane manje ufuna ukuhle ufuna inhlangano yakho hamba nje uqhubekele phambili lokho lokho kuphelele kahle kodwa ungenciki kukho ungathembeli kukho qhaba umnumzane yana lapho uyele inhlanganyelo kodwa uthembele kuNkulunkulu manje nansi into eyodwa uma uKristu esaphila manje asithathe umbhalo wodwa umncane futhi manje sifuna ukuqiniseka manje ukuthi konke kucacile into encane ebengizoyisho esikhashanele sedlule wathi isizukulwane esibi nesiphingayo besingathola isibonakaliso leso kwakuyisibonakaliso sikaJona uvuko ngabe kunjalo na bangaki okholwayo ukuthi lelo iqiniso na manje ngifuna ukubona nje leso esibi niyakholwa ukuthi lesi ngesibi isizukulwane esiphingayo na awu besiyoba yini isibonakaliso sikaJona na bekuyoba ukuvuka kukaKristu ngabe kunjalo na ukuvuka kukaKristu bekuyofakazisa kulesi esibi isizukulwane ukuthi uKristu usaphila okungukuthi uvusiwe manje iminyaka ezinkulungwane ezimbili ngakho-ke bekuzoba ubufakazi bovuko awu kunomningi wethu maprotestani ezililonke ongakholelwe ekuvukeni kokwenyama amakhulu amabandla awakholelwe kulokho ukubuya kokwenyama noma yini yabo ngiyakholelwa ekuzalweni kwangempela ukufa kumbele ukuvuka ukufika kwesibili konke uKristu Jesu yebo mnumzane ngiyakholwa ukuthi unguKristu ngokuphelele uJesu ofayo othathiwe uJesu ofanayo uzobuya futhi ngiyakholelwa ebuntwini bukamoya ongcwele ulapha manje umoya wakhe ukuphila kwakhe kuhamba ebandleni manje uma lokhu kungokukaKristu manje ngizoveza lokhu ngiyethemba anikuthathi kanjalo ngizokuveza lokhu manje ngesiphiwo esanikezwa okungukuthi lokhu eWashington lokhu kukhanya kuyelenga insika yomlilo eqinisekiswe iminyaka emhlabeni jikelele kanjalo manje uma lowo moya ophakathi lapha khona ke uzo uma kungumoya kaKristu uzokwenza imisebenzi kaKristu manje lowo ngumbhalo futhi uqinisile uma lelozwi selifikile khona ke lelizwi enginitshele lona namhlanje kuseni liqiniso ngoba uKristu ubengeke angene kimi kanje angezi ngihlekisa ngani bantu abayikatelika kodwa nithi lo lowo ngumoya kaPetro owawusebandleni leni emuva lapho ngicabanga ukuthi umJuda ubeyomisa izithixo na ngicabanga ukuthi umJuda ubeyowuphika umoya ongcwele ukuthi yenze isinkwa esihucetshwane esiyindilinga sibekwe ealtare lapho amakundane namabuzi ayengasicosha bese uyahamba uyedlula futhi lokho ngunkulunkulu na yini indaba nani yazi lowo kuzuye uNkulunkulu umoya ongcwele uNkulunkulu ehle vele ezulwini umoya uzilalisa qobo lwakho phambi kwezithixo uzama ukuthwebula impilo kulokho uyisithixo uNkulunkulu lethe umoya wakhe ngaphakathi kuwe futhi ungokumelene okuphilayo kwakhe niyabo uNkulunkulu ukuwe ebuyisana nezwe kuye uqobo manje sizobiza umuqo womkhuleko uthi ubanikeze kuphi kusukela kulokuqala kuye kwelamashumi amahlanu na asiqale kulokuqala ngakho ke uthini na kulungile sizofanele sibize abambalwa ngasikhathi ngoba awabo akayasibone sibize cishe abayisishiya galombile noma abayishumi ngesikhathi ubani nekhadi lomkhuleko lokuqala na manje muza nje phakama nje lapho inombolo yakho isibiziwe ngoba lena akuyona inkundla manje leli yibandla kulungile uthini u-A lokuqala ubani onalo na ubungeza ngapha ninikazi noma ngapha ndawo na khona lapha yima khona lapha ngaphambi kwealtare u-A elesibili ubani onele bilina ikhadi lomkhuleko lesibili manje baba isandla sakho masinyane ukuze sizo kulungile yana emva kweninikazi uma uthanda lesithathu awu dadewethu awukwazi ukusukuma ngakho ke lala lapho nje futhi sizoza sizokukhulekela khona lapho lesine uA lesine phakamisa isandla sakho uA Elesine emuva le kulungile niyabo behlela phansi lapha futhi noma kubani owafunayo bacobanisa labakadi bese bewanikezela kubantu kanjena lapho owafuna asazi kulungile lesine woza lapha nenikazi lesihlalo kubantu nelihlalo na ikhathi lomkhuleko lesihlalo ubunga siphakamise isandla sakho masinyane manje angeke sithathe isikhathi esiningi manje uzogeja ithuba lakho lesihlalo lesithupa kulungile lesikhombisa manje asibone makuthi bonke abanye beze singabathola lawa ngalendlela lesishiyaka lombili ikhadi lomkhuleko lesishiyaka lombili ngubani onelesishiyaka lombili na ngabe uyikhadi lokukhulekela lesishiyaka lombili nenekazi unelesishiyaka lombili na kulungile phakamisa isandla sakho ukuze ngizokubona uyabonga enkathi lesishiyaka lelunye ubani onelesishiyaka lelunye na kulungile lokho kuhle nenekazi leshumi ikhadi lomkhuleko leshumi ngubani neleshumi na ubonga siphakamisa isandla sakho noma ngabe kuyini kulungile ngiya lisa kulungile lendoda ngapha kulungile mnumzane woza ngapha eleshumi nanye ngiyacela phakamisa isandla sakho eleshumi nanye ungalimukeli ikhadi kaphandle uma uzolisebenzisa bangani ngoba uma uyabona uma usukuma futhi uphume futhi ungalisebenzisa ikhadi lakho lomkhuleko khona ke awufanele wenze lokho eleshumi nanye eleshumi nabili kulungile khona ngapha dadewethu uhamba buyele emuva ngale ngemuva eleshumi nantathu bona ngapho eleshumi nane eleshumi nantathu lokho kuhle leyo yindlela yokukwenza eleshumi lesithupha manje uyakwenza eleshumi nesikhombisa thathani nje izindawo zenu emuva lapho eleshumi lesikhombisa asibone ukuthi mangaki amanye esinawo manje uthini woza ngapho ngaleyo ndlela uma uthanda mfowethu ngakho ke siyaxubana ngapha eleshumi nesikhombisa eleshumi nesishiyagalombili eleshumi nesishiyagalolunye elamashumi amabili kulungile ngicabanga ukuthi cishe sengikwenza kufike lapho nje okwesikhashana Asibona ukuthi sifinyelela kanjani phansi lapha emqeni sizobona lamashumi amabili nane lamashumi amabili nantathu lamashumi amabili nane lamashumi amabili nantathu manje asibone ngabo sibone ukuthi bangaki ophakathi lapho manje lamashumi amabili nantathu futhi ngiyakholwa ukuthi sizocishe siminyane phande lapha angicabanga kanjalo na lamashumi amabili nantathu ngiyacabanga amashumi amabili nanhlanu kulungile manje sinabanye abanga amashumi amabili nanhlanu abezayo masinyane nje lapho leli qembu seliphelile sinabanye abanga amashumi amabili nanhlanu abezayo kulungile amashumi amabili nanhlanu kulungile manje sibone ukuthi bangaki phakathi lapha abanamakhadi omkhuleko bangaki phakathi lapha abangenawo amakhadi omkhuleko futhi nisalokhu nifuna uNkulunkulu ukuba aniphilise phakamisani izandla zenu kholwane ukuthi nine alinawo amakhadi omkhuleko kodwa nifuna uNkulunkulu aniphilise phakamisani isandla senu manje ngenkathi besashayisa ulayini labo nginakeni manje ngoba uma ugeja lokho manje angeke wazi ukuthi wenzeni manje sizothatha isikhathi sethu sithathe nje isikhathi sethu manje ningabi ngabangajahile ngifanele ngithule eqobo lwami ngoba umoya ongcele kulolu hlobo lwezinto ubungeke ugcobe ngaleyo ndlela yokwenza manje bangaki kule igumbi noma lo muqa womkhuleko abami lapha owaziyo ukuthi ngiyabazi abanye balaba bantu ngikhole ukuthi ngiyabazi ngiyazi ngiyalazi lelinenekazi khona lapha lelinenekazi lapha lesonto lapha ebandleni angekwazi ukubiza igama lakhe Baker ehe ngiyabazi akene siqiniseko ngiyakhola lo mfo omkhulu omude omi khona lapho ngikholwa ukuthi ngiyamazi angilazi igama lakhe kodwa ngimbonile lapha awempeleni yilowo nalowo yini mgqeni futhi yilowo nalowo yini ezithebelini ugulayo owaziyo ukuthi angazi lutho ngani phakamisani isandla senu owaziyo ukuthi angazi yani yabo qhabo angazi lutho ngawo ngisihambi Manje sibone umuntu omkhuleko phakamisa isandla sakho owaziyo ukuthi angazi lutho ngalokho okungalungile ngawe manje kulungile 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 cishe nje amaphesenti ayikhulu ngiyacabanga kulungile ngasezethambelini manje manje phakamisani izandla zenu wena ogulayo futhi phakamisa isandla sakho futhi usazosho ukuthi akangazi noma lutho ngami Siyabonga inqaba yabantu lapha ngiyangena futhi ngiphume futhi abanye abantu engibaziyo futhi abanye angibazi ngiyabona futhi angazi kodwa labo engibaziyo bengingeke ngazi ukuthi yini ebingalukile ngabo manje ngifuna ukubuza ukuthize manje uma manje bukani kwakukhona wesifazane omncane mina abantu eningeke nibe semqeni omkhuleko niyabo mina abantu eningeke nibe semqeni omkhuleko Manje kunesifazane omncane kesinye isikhathi wayengeke abe semqeni omkhuleko naye futhi wayenomopho kodwa wayekhona ukuthi lowo kwakungumuntu omisabayo uNkulunkulu manje lelisisani manje ningakugeje wayekhona ukuthi uJesu wayenguKristu futhi wathi uma kuphela ngingathinta umphetho wengubo yakhe manje engena umbhalo walokho niyabona kungengaphezulu nje mhlawumbe njengoba uElia wathathwa noma wathatha udondolo lwakhe futhi walala phezulu komntwana noma ukuthi izeni niyabona noma wathinta amathambo kaElia emva kokuba wayesefile kepha wakhole ukuthi uma wayemthintile wayezokuthola ayekucelile wathi nyelele esicukile futhi wafinyelela ngale manje uma noma ngubani owake wabase Palestine banengubo yangaphansi ningubo yangaphezulu futhi ishibeka ngokuteteleka ingaleso sizathu benokugezana izinyawo lezinto nothulu luphakamela ezinyaweni zabo futhi wathi into umphetho wengubo yakhe manje uma ethinte ibhathi lami kanjalo bengingeke ngikuzwe futhi kulengela iduze kwami ngqo kodwa wathi into aphansi emphethweni umngcele okungukuthi mhlawumpe kwakuyilobo bude ukusuka ezinyaweni zakhe noma umzimba wakhe wathi into umphetho wengubo yakhe futhi wabuyele muva futhi wahlala phansi noma ngabe yini ayenza Jesus wahamba futhi kumbulane zonke isixuku sasinezingalo zaso sawubona rabi ngiyajabula ukukubona ngabe ungumprofeti na siyajabula ukukubona wo wena mzezisi uyindoda elungile wo ukuzizwakalisa okwehlukahlukene nje manje lalisisani ngempela phela ke lona osifazana omncane wathinta ingubo yakhe wayesebuyele emuva ngoba wayenelisekile ukuthi wayethinta uNkulunkulu uJesu wama wathi ubani ongithithile na uPetro wamkhuza wathi bonke uyakuthinta kungani usho into enjengaleyo na wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngiphelelwe amandla amandla aphumile kimi waqalaza ngqo zonke ezithemini waze wamthola lowo osifazana omncane futhi wamtshela mayelana nomopho wakhe futhi wase unqamukile ngabe kunjalo na manje kubambe lokho manje wena uthi amen kuloko lokho kusho ukuthi makube njalo manje uqaphelane manje ngabe iBhayibheli liyasho kini nabafundi abangamaKristu ukuthi uJesu Kristu manje ungumpristi omkhulu ongathintwa ngoba uthakathaka bethu na bangake waziyo ukuthi iBhayibheli liyakusho lokho na awu uma enguyezela lomthela phakade ubengeke yini enze ngendlela efanayo enza ngayo ngaleyo nkathi na awu khona ke uma uhlezi ngaphandle lapho ubungamthinta phezulu lapho futhi uma ngizoba ngomele yena iphimbo lakhe lapha manje ubengeke asho into efanayo kunaleyo ayenza ngaleyo nkathi na ngabe lokho kuzokalingo kumpala na akunjalo na yabo wazi kanjani ukuthi umthintile uma engenzanga ngokufanayo na niyabo imisebenzi engiyenzayo nani niyo yenza kulungile manje nina eningenawo amakhadi omkhuleko khulekani manje futhi nithi Nkosi Jesu angifikanga lapha ngesikhathi ukuthola ikhadi lomkhuleko kodwa ngiyakhuleka kuwe futhi ngiyakukholwa lokho lendoda ekushilo kuyiqiniso ngakho ke ngangivumela nje ngithile ingubo yakho Nkosi Jesu na ungumpristi wami omkhulu angibhekile kuleyo ndoda encane nempandla yemi lapho emsamo ngibheke kuwe futhi ngithinta wena futhi ngiyakholwa ukuthi uzongisindisa ngakho ke ngithinta wena khuluma kumfowethu Branham futhi wenze into efanayo lapha njengoba wenza kulowo wesifazane futhi ngizokukholwa ngenhliziyo yami yonke ngizokwenza lokho na bangaki abazokwenza lokho phakamisa isandla sakho uthi ngizokwenza kulungile khulekani nje manje nansi indawo yokusebenzisa ukukholwa kwenu kukholweni ningakungabazi kukholweni ngayo yonke inhliziyo yenu amen Mbese kutike nina ene semkhulu omkhuleko manje ku ubani umuntu oqala na woza lapha nje umzuzu manje yima nje khona lapho lokho kuhle ngokwanele niyabo yima khona lapho ngiyakholwa esikhashaneni esidlule ubuphakamise izange zakho bengingakwazi kunjalo siyizihambi omunye komunye kulungile manje ngifuna ukubuza lezi zethabeli yazi izandla zami ziphakeme phambi kukaNkulunkulu futhi uphakamise isandla sakhe ukuthi siyazi ukuthi asazani manje ngabe lesi akusise isithombe seBhayibheli sikaJohane ngcwele sine ngikathi Jesu ehlangana nowesifazane emthonjeni na indoda nowesifazane behlangana kokuqala nga futhi wenzani uJesu na wahamba wayokhuluma naye wayenzani na manje wathi ubaba wayeselekile ukuba akhuphukele eJerusalema noma enyukele eSamaria manje niyabo amaJuda ayesibonile leso sibonakaliso ngokuba wayengumprofeti futhi wakhombisa isibonakaliso somprofeti futhi kunezinhlanga ezintathu kuphela zabantu lowo ngabantu bakaHamu uShemu noJafete manje amaJuda ayesibonile isibonakaliso sawo ngoba ayebheka uMesiya basibona manje amaSamaria afanele asibone ngoba ayebheke uMesiya hayi abezizwe akakaze nakanye ake akwenze lokho kwabezizwe kodwa waprofeta izinsukwini zokugcina njengoba enza njengoba kwenzeka ezinsukwini zika Noah nangezinsuku zika Loti ngikathi leyo ngelosi iza yakhuluma noLoti yatshela uSara ukuthi wenzani ethendeni emva kwayo uJesu washo ukuthi kuzophinda futhi ngosuku lokugcina bangaka abafundi bephephela abakwaziyo lokho na niyabona kunjalo niyabo manje sisezinsukwini zokugcina isikhathi sabezizwe uma yena niyabo ngishilo kuqaleni kwentumayelo yami uma uNkulunkulu enza noma yini ezenza aziwe ngesinye isikhathi uzofanele ahlale ngaleyo ndlela ngakho ke wazi kanjani uNathaniel ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu na ngenxa yokuthi wamtshele lapho wayekhona ukuthi yize ngaye wazi kanjani lona wesifazane na bukani ake sithathe ingxoxo yakhe sibone ukuthi kuningi kangakanani ayazi ngakho kunabo bonke labo bashumayele ezansi lapho waphuma phandle lapho kungakho kuba wayengowesifazane omuhle wayezokha ibhakede lamanzi wadeza ibhakede lamanzi wayengumJuda yena owesifazane wayengumSamaria futhi ngakho ke wadonsela phezulu ibhakede lamanzi futhi ngaleya maqondana nendawo encane ibonakala ndawo zonke lapho umthombo ukhona usekhona lapho esikari ngakho ke manje ke wayehlezi lapho kanjalo wathi sifazane ngiphuzise waphenduka manje wayengowesifazane nesimile sibi niyazi kade eshadile izikhathi eziningi kakhulu futhi wathi ngiphuzise yena wathi akusilo isiko kini majuda ukucela owesifazane wasesamariya into efana naleyo ingxoxo niyabo ubaba wayemthumele phezulu lapho manje khumbulani akenzanga lutho waze ubaba wamkhombisa niyabo ngakho ke manje wahlala lapho ngakho ke wayenzani na wayezama ukutshela ukuthi inkathazo yakhe yayiyini ukuze ezokwazi ukuthatha umlayeza uyise kulabo bantu wathi wayefuna ukuthola inkathazo yakhe uyazi wathi ngiphuzise wathi akusilo isiko wathi kodwa uma bewazi ukuthi ubani obukhuluma naye ubuzocela kimi amanzi wathi awu umthombo ujulile unelutho lokukha amanzi uzowakha kanjani amanzi lapha na futhi bahamba baqhubekela phambili nokukhuluma kwaqubuka ingxoxo mayelana nokukhonza eJerusalema wayenzani na wayezama ukutshela umoya wakhe kubona ukuthi yini ingalungile wakuthola niyazi ukuthi kwakuyini na wayenamadoda abayisihlanu futhi wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angile ndoda wathi usho kahle ngokuba ubuna isihlanu naleyo hlala nayo manje akusiyo eyendoda yakho.
Now watch. Now she didn't say he's a fortune teller like them preachers did.
Manje bugani manje akazange athi ungumbhule njengoba benza labo bashumayele akazange athi ungubhelisa bhule wathi nomzane lalela ngiyabona ukuthi ungumprofeti siyazi lapho uMesiya efika uzositshela lezi zinto leso kwakuyisibonakaliso sika Mesiya. Wakichimela emzini futhi wathi wozani libona umuntu ongitshele izinto engizenzile lona kusiyo uMesiya impela na awu uma leso kwakuyisibonakaliso sika Mesiya kumaJuda kumaSamaria bekungeke yini kube isibonakaliso sika Mesiya kwabezizwe na bekungeke kubeke uMesiya uma evukile kwabafileyo futhi ehlala ebandleni lakhe ezibonakalisa yena uqobo edlule ubengeke enze imisebenzi efanayo ngenkathi eyethembisile ukuthi uyoyenza na manje mina ngimi lapha ngikhuluma nawe angikwazi angikaze ngikubone kuleni yami yabo kodwa uma inkosi uNkulunkulu izongitshela into ethize oyizele lapha uyazi ukuthi iyiqiniso noma cha uyabo ingitshele okuthile okwenzile okuthize obungafanele kwenze uma engakutshela okwenzekile esikhathini esedlule impela uzokwazi ukuthi ikusasa beli yini kunjalo uma ubengakutshela lokho na futhi uma ezongitshela ukuthi yino izele lapha uzomkhola ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ukukholwe na bangaki ezethamelini abazokukholwa lokho na futhi mina nalona wesifazane lapha nezandla zethu ziphakeme thina asithina niyabo siyisihambi angilwazi uyaza nginalo wena umile lapho njengesihambi nje kimi kodwa uma inkosi uNkulunkulu ngikhuluma nawe ukuze ngithole umoya uqale ukugcoba abantu niyabo futhi khona ke kuvele kubhoboke ngqo futhi ngibuka wena nje ukubona azongitshela khona ngoba angazi lutho ngakho kodwa uma ezokutshela ukuthi ize khona ke uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha angeke na ngabe wonke umuntu uzokholwa uma ezokwenza na baba wethu esezulwini akusekho kungaphezulu engingakwenza manje kukulesi sikhathi kuzothatha wena ukusuka lapha kuqhubeke Nkosi lethe abantu ezweni lakho yiloko kuphele ngikwaziyo waze thembise lezi zinto futhi bekungathatha amaviki namaviki besise ngaba kukho sikhuluma ngezithembiso zakho zazokanye lezi zinto zezinsuku zokugcina njengoba besikade sisemhlabeni jikelele ngazo zonke lezi zikhathi awukazi siphoxe Nkosi manje lapha kumi izethameli zabantu ngiyazi ukuthi owodwa wale mibono uzosenza buthakathaka ngiyakuqonda amandla aphuma kuwe indodana kaNkulunkulu indodana kaNkulunkulu engaxutshwe nalutho bekuzoba kukhulu kangakanani kimi isoni esisindiswe ngomusa wakho na ngiyakhuleka baba ukuthi uzokuvumela kwenzeke manje ukuthi lo mlayezo kulokhu kuza ungeke ungatheli kodwa laba abaphendukile abasebasha mhlawumbe amashumi amabili noma abangamashumi amathathu abo abasanda kuphakamisela izandla zabo kuwe ukuthi bazoneliseka Nkosi ukuthi uNkulunkulu wabo uvukile kwabafileyo futhi yaphila ingwena phakade ezenza aziwe uNkulunkulu impela owazi imfihlo yenhliziyo futhi wethembisa ezinsukwini zokugcina kuyokwenzeka futhi silapha ukuphela kwesikhathi futhi abezizwe sebebe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili njengoba nje kwenza amaJuda ukufunda ngoNkulunkulu futhi manje bathola isibonakaliso esifanayo futhi bayasenqaba njengoba nje kwenza amaJuda. AmaJuda enqaba uMesiya wawo ngoba ayenakho konke kuhleliwe futhi benze kanjalo nanamuhla Nkosi benze into efanayo. Kodwa ngeke safakaza ngalokho, sizofakaza kuphela Nkosi njengemvu nje ayikhiqizi lutho ithela uvolo ngoba yimvu futhi Nkosi uNkulunkulu asithele umoya kaNkulunkulu ngoba singamaKristu. Sikholelwa kuwe, siyakholelwa endodaneni kaNkulunkulu. Manje Nkosi angifanele kodwa yathatha ubani ofanele na? Ubani ofanele Nkosi na? Angekho kithi, sonke sizalelwa esoneni, sabunja ibubini, sifika emhlabeni sikhuluma amanga, sithethelele ngokungcola kwethu Nkosi. Futhi manje sisebenzise kulolu usuku lokugcina ukuthi usebenzana nohlanga lwesintu ngegama likaJesu. Amen. Manje igameni likaJesu Kristu ngithatha wonke umoya ngaphansi kwalapha, phakathi lapha, ngaphansi kokulawula kwami. Niyabo manje hloniphani, ngingakwazi, ngingazi lutho ngawe. Kuyisiphiwo indlela nje ozidonsela kukho phambi kukaNkulunkulu, zithulule yena makenze kubuka. Angazi kodwa ngiyazi ukuthi ulapha, ngiyazi umi lapha. Yebo ma'am, nansi inkathazo yakho, ufuna umkhuleko womdlavuza. Lowo mdlavuza usebusweni bakho, awunakwangwa njenge kodwa uphezulu ngaseswedi lakho. Kunjalo phakamisa isandla sakho. Ngikuzwile lokho kuqhamuka ngoku phuma lapho ezithamilini. Wena uthe ukuqagelile lokho noma ukubuke ebusweni. Angikwenzanga lokho. Yima uthule mangi Sathane uneputha. Yima uthule dadewethu, umvumela aqale. Uma eqalile khona ke uzoqhubeka nokudlanga. Siyamkhuza lo develi egameni likaJesu Kristu futhi simfaka ehlazweni. Unokungaphezu kwalokho okungalungile ngawo, nenkathazo yenhliziyo futhi izifo ezilakanyanayo. Sonke nje isimo sokwethuka kade kungaleyo ndlela eminyaka. Kunjalo impela okukhandlayo ukuzwa okudinanayo nako konke lokho. Uma lokho kuyiqiniso phakamisa isandla sakho. Manje usuphulukisiwe, ukukhola kwakho kukusindisile. Ungaya ekhaya manje uphile, sekwedlule konke. Hamba nje ukholwa konke okufanele ukwenze, ubonge uNkulunkulu. Uyakholwa na? Yima lapho nje ninikazi, buka ngapha. Uyangikholwa ukuthi nginceku yakhe na? uNkulunkulu angayiphulukise inkathazo yenhliziyo na? Kulungile, useyiphendulile yakho. Khona ke uma uzokholwa, hamba ukholwe. Uyakholwa ukuthi uphulukise umdlavuza na? Khona ke buyela emuva esihlaleni sakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu. Bekungathiwani uma ngingashongone lilode igama kuwe, kodwa nje ubungakholwa uma ngithe kuwe uphulukiswe ngenkathi ukhuphukela lapho emqeni na? Ubungalithatha izwi lami ngakho na? Unjalo futhi asikho isidingo sokukutshela lokhu, usuvele uphulukisiwe. Angikaze ngithinde muntu. Angeke akudingeki ukuba ube nokuhlinzwa uma uzomkholwa uNkulunkulu. Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na? Ithumba alisekho, yana ekhaya futhi uphile.
You believe me to be his servant?
Bheka ngapha dadewethu, uyangikhola ukuthi nginciku yakhe na? Umzuzwana nje manje kukhona wesilisa olokhu evela phambi kwami lapha, kunento efanayo lo wesifazane anayo ndawo ezithamilini. Futhi niyakubona lokho kukhanya esithombeni okumi khona lapha. Anikuboni lokho na? Yile ndoda ehleli lapha. Unalo ikhadi lomkhuleko mnumzane nena, mfo semusha. Ngiyakholwa ukuthi ungumfo wethu hap. Awusuye na? Ngisanda kukubona nje. Angazi ukuthi yini engalungile ngawe mfo wethu hap. Yazi angazi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakho na? Unenkathazo, ubuhlezi lapho ukholwa. Ufanele ukholwe odabeni lwendodakazi yakho lapha maduzane. Uyakholwa awukholwa na? Lona wesifazane unesifo samathambo, uyakholwa nawe. Uma kunjalo phakamisa isandla sakho. Kholwani ngenhliziyo yenu yonke futhi nobabili ingaphulukiswa. uNkulunkulu akubusisa. Usathane ucabange ukuthi ubezozedlulela naleyo ndoda ukugejile yiba nokukhona manje ungangabazi manje le ndoda lapha njalo mfowethu hap awunalo ikhadi lomkhuleko nalo mfowethu hap na ya uhlezi nje lapho ukholwa buka ukuthi kwenzekani kuwe kholwa nje manje ngayo yonke inhliziyo yakho wonke umuntu emkhulekeni uyakholwa manje namanje uyabona lezi zinto zingenza ngibe buthakathaka kakhulu ngivele ngi uyakholwa ngenhliziyo yakho na uma bengingakutshela ukuthi uzosinda ubungalithatha izwi lami ngakho futhi ukukholwa na kholeke hamba futhi uJesu Kristu uyakusindisa kukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ucabanga ukuthi uNkulunkulu angakuphulukisa ukuthuka futhi akusindise na hamba kukholwe ngiyakholwa anginasiqiniseko ngicabange ukuthi ngiyamazi lowo wesifazane bengingaqinisekile umbono ukubokele phezu kwakhe kodwa ngiwumisile ngivele ngabuka emuva nje ngenye indlela ngoba ngiyakholwa ngiyamazi wesifazane kodwa bengingaqinisekile manje hleli phali wonke umuntu niyakholwa na niyabo nginomuga umuntu omkhulu omkhuleko lapha angifuni imani nje futhi khona manje ngishumayelile kini cishe amahora amabili noma amathathu kodwa khona manje ngibuthakathaka ngokuphindwe njengoba benginjalo ngakho konke ukushumayela niyabo kuthena nje impilo yami kodwa laba besingaqhubeka nokukhuluma nabantu lokho bekuzolunga lokho akwenzi nomncane mihluko ungama ukhulume kade njengoba ufunde kubantu yini enye eqhubeka nokwenzeka kepha ngimile ukuze ngizokwazi ukonga amandla ami kancanyana ngenxa yabanye abeza emgqeni niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na bangake abake bakubona lapho izikhathi eziningi ngiyama futhi ngikhulume nabantu kubatshela konke ngabo nangokuthi bangobani nokuthi bavelaphi yenkade usemihlanganweni futhi ukubonile neyazi lona lona olandelayo nguwo olandelayo na ulungile mnumzane uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na awu kudle singamakholwa siyakholwa ngayo yonke inhliziyo yethu futhi ngingakwazi inkosi uJesu izongitshela ukuthize okungalungile ngawe uzokwazi ukuthi ngabe bekuqinisile noma cha ubungeke mnumzane na yebo mnumzane lokhu ngokuba ngokwethu ngiyacabanga siyizihambe omunye lokomunye angebukhumbuli sobakho singabe fundisi ndawonye futhi si kodwa asazani siqunje njengabangane kulungile mnumzane khona ke buka ngalendlela mnumzane futhi uyangikholwa ukuthi ngincike kaKristu ngayo yonke inhliziyo yakho kulungile mnumzane lendoda ayihlushwa yisimo senanzi kusenanzini yayo inkathazo yenhliziyo futhi onayo ungumfundisi lelo iqiniso ngo-United Brethren Church uvele Ramsey e-Indiana igama lakho ngumnumzane Blind Blossom mfundisi ohloniphekile uBlind Blossom lelo iqiniso ngabe kunjalo phakamisa isandla sakho khona-ke yiyekhaya futhi usinde mnumzane uJesu Kristu uyakusindisa kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho isifo samathambo asisiwo umsebenzi kuNkulunkulu niyakholwa ukuthi angakusindisa na uyakholwa ukuthi uzokuphulukisa na hamba futhi umkholo ngenhliziyo yakho yonke futhi ungaba nakho ngakho konke kholwa nje ngakho konke mfowethu ngiyakwazi ngiyasazi isimo sakho uyakholwa khona manje ngenkathi ngisengaphansi kokucobulo kwamoya ongcwele ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa futhi akusindise na hamba futhi ukukholwa futhi kholinzi futhi uphiliswe kulungile ngingikubukeka sengathi ngikubonile kodwa anginazi iqiniseko kodwa uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe na uyakukholwa na kulungile uhloshwa yisimo sokuthuka lokho ufuna umkhuleko ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho uma kunjalo yana ekhaya uphile kukholwe kugibele ngaphezulu manje yiba nalokho kukholwe okuncane okukwenza uphile ngempela uyakholwa ukuthi uKristu uzokusindisa khona manje ngenkathini samile lapho na kukholweni futhi niye ekhaya futhi nithi uJesu Kristu uyangisindisa khona manje khona ngayo yonke inhliziyo yakho ufanele ukholwe ukuze uphile uyakwazi lokho awukwazi dadewethu na uma ungakwenzi ufanele ufe uyakwazi lokho kodwa uphulukisa zonke izinhlobo zezifo umhlavuza noma yini enye futhi uyakusilisa uyakukhola lokho ngenhliziyo yakho yonke na khona ke hamba futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uphiliswe egameni lenkosi uJesu Kristu kulungile mfowethu uyazi ngiyakwazi futhi ngakho ke ngizama nje ukubamba noma kunjalo kodwa uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokusilisa khona manje ngenkathi usengaphansi kokugcobo lobu uNkulunkulu ubuka moyo ngcwele na hamba futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke manje ini na kulungile umsuzwana nje manje ngime kusukela kuphi yikuphi lapho engime khona esikhatheni nesendlela na amashumi amabili nenhlanu amashumi amabili nesithupha amashumi amabili nesikhombisa amashumi amabili nesishiyagalombili amashumi amabili nesishiyagalolunye amashumi amathathu hambani nikhuphukele phezulu futhi ningene emgqeni amashumi amathathu amashumi amathathu nanye amashumi amathathu nambili amashumi amathathu nantathu amashumi amathathu nane amashumi amathathu nanhlanu amashumi amathathu nesithupha amashumi amathathu nesikhombisa kuqhubeke phezulu kuze kufike emashumini amahlanu shayani ulayini khona lapho manje labo abanamakhadi enu omkhuleko ngakho ke anikezeni umngenisi noma abafowethu njengoba beza bedlula manje sithathe nje isikhathi siyumzuzwana sokuphumula umzuzu nje niyakholwa na konke kungenzeka kholo kuphela mfowethu ngedidwethu Spencer ngiyakwazi kusukela ngisengumfanyana ngiyazi ukuthi yini inkathazo yakho futhi ngiyazi ukuthi yini oyimele lapho uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokusindisa umile lapho na wo uNkulunkulu wasezulwini yipha izibusiso zakho phezulu kwalezi zithandane esezikhulile uzithumele ukuba ziphile baba phezulu le eminyakeni lapha kodwa basakukhonza ngiyababusisa egameni lenkosi Jesu Kristu amen buyela kokwakho uNkulunkulu akubusise dede wethu uzothatha amashumi ayisishiya kalombili nantathu kuneminyaka eminingi ezayo ukholwe ngenhliziyo yakho yonke futhi uNkulunkulu uzoba nawe futhi nawe futhi mfowethu Jesu uNkulunkulu akubusise lapha uyakhola manje ngayo yonke inhliziyo yakho na linda ngiyakholwa ngimgejile lo dadhe ezansi lapha kulungile sinezinhlaka ezimbili sizofanele sifinyelele kubo emzuzwini nje awunankinga yokulinda umzuzwana udadhe wethu lapho noma ngabe lowo muntu ungubani na manje hloniphani ngempela futhi nimi nithule wonke umuntu akahloniphe niyabo nifanele ngempela nihloniphe ngempela manje ake siphumule umzuzwana nje niyabo emibonweni umzuzwana nje futhi yiba nenhlonipho ngempela manje wonke umuntu bekani ngapha futhi asicule ngokuthula kholo kuphela manje sonke sindawonye manje makuthi mina manje ungicele ukuthi ngihambe ngiyobakhulekela manje kodwa ngithe ukukhululeka kancanyana nje manje angiqale umugqa futhi emzuzwini nje ngizoma manje uphi abantu abazokhulekelwa lelo ninikazi lapho esihlaleni na kulungile umzuzwana nje ngizothola ngizoza kulo niyabo umzuzu nje kulungile umzuzwana nje manje wonke umuntu akahloniphe ngempela ngiqinisekile sekile impela niyabona ukuthi yini engiphansi kwayo lapha niyabo kungesikhona lapha kuphela kodwa emazweni angaphandle ngezinye izikhathi izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane ngizwe kuncane ngizwe ukucasuka kuncane esikhatshana nesedlule kwegama lomuntu othile elibiziwe awuqondi ukuthi uJesu uyalazi igama lakho na awuzange ukubone lokho na kufanele kube yizihambi phakathi lapha azikaze zikubone ngani he ngezinye izikhathi lapha emsamo utshela abantu zonke izinto zabo futhi azimbe ziphume ngqo niyakwazi lokho njalo uJesu akamtshelanga yini uPetro ukuthi igama lakho ungusimoni igama umama likayihlo kwakungujona indodana kaJona yabo ukukhombisa nje ukuthi ulapha manje noma ngubani uyazi wonke umuntu lapha ubophezelekile ukusho ukuthi kukhona uhlobo luthile lomoya olwenza lokho manje ungathi uBelzebule noma ungathi uKristu uNkulunkulu uzokwahlulela noma ngabe kuyini yabo ngiyanitshela ukuthi leso isithembiso seBhayibheli iBhayibheli elingcwele likaNkulunkulu lapha likunikeza isithembiso manje hloniphani ngempela manje umzuzwana nje ngabe lena yindoda ayilandelayo na kulungile phuma ngapha mnumzane angiyazi indoda uNkulunkulu uyayazi kodwa mnumzane uma uNkulunkulu ezosho kimi ukuthi yini oyizele lapha awu kuzokwenza ukholwe bekungeke na impela bekungakwenza bangaki abanye lapha ya obekungenza abakholwe na Nampa abantu ababili behlangana indoda incane kunami uNkulunkulu uyondlile yonke impilo yayo imile lapho ivale amehlo ayo kodwa uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi indoda izele ini lapha noma ukuthi ize ngakho bekufanele kunenze nonke nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu anicabangi kanjalo na
Here just a moment Right back here standing in the row right back here
Lapha umzuzwana nje khona emuva lapha uhlezi ohlwini emuva khona lapha indoda ekhulekayo inento eyinqaba kakhulu ngibona ukubaneka ya ishaywe ngumbani ya yiba nokukholwa mfowethu ngisihambe kuwe mnumzane uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho asazani uNkulunkulu uyakwazi yiba nokukholwa manje manje wena uthi wenzani futhi Branham na ngibuka lokho kukhanya kuyahamba inkathazo yesinye uhlezi lapho ukhulekela nenkathazo yesinye indoda engibuka siyizi hambe omunye komunye asiyizo na ngitshele ukuthi leyo ndoda ithinteni inkathazo yakho yesinye ihambile mnumzane ithinteni na ichele ngabafiti engabashumi amathathu kusuka kimi ithinte umpristi omkhulu ongathintwa ngokuzwa leyo ndoda ihleli eduze kwakho iyakhuleka futhi nakho ekukhulekelayo nkosi makube yimi olandelayo usho lokho njengamanje kunjalo ngikwaze kanjani okhuleka ngakho na lowo ophendula umkhuleko leso sibhono sikhulekelayo lokho nakho isibhono uma kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile uma ukhole ngenhliziyo yakho yonke into izophulukiswa
I challenge your faith In the name of Jesus Christ, you believe.
Hallelujah.
Oh, my, what a feeling. He's here.
Amen.
Ngiphosela inselelo kukholo kwenu egameni lika Jesu Kristu kholo. Oh hey umuzo nje ulapha yebo manje akwenzeke manje uzobona ukuthi ngubani ubase ungubasi. Ake isiku inkolo asho ukuthi ile manje ongakholwayo.
The Lord Jesus Christ approved you that the end time is here. That's his spirit on me.
Inkosi Jesu Christ ukufakazisa kuwe ukuthi isikhathi sokuphela sesilapha. Lowo ngumoya wakhe kimi. Lowo nguye. Akusimina ngikwazi nguye. Kholo nje ngayo yonke inhliziyo yakho. Lendoda ngiyakholwa ebingolandelayo lendoda lapha nomzane ngifanele ngibheke indlela okuhamba ngayo angikwazi uma uNkulunkulu ezokwembule kimi ukuthi yini oyizele lapha uzongikholwa ukuthi ngikuprofeti wakhe inceku yakhe na
You're a gallant person You're standing here for somebody else That's right
ngumuntu eqhawe umele umunye umuntu lapha kunjalo osonta nawe izilonda emathunjini kunjalo usuye walapha lelo kusile ekhaya lakho uvela kude impela uyakhole ukuthi angangitshela ukuthi uvela phi na eMissouri kunjalo impela mnumzane Freeze manje uma ukhole ngayo yonke inhliziyo yakho ungaye ekhaya futhi uphimiswe nazo zonke ezinye izinto zakho ozicelayo hamba futhi ukholwe inkosi Jesu Kristu
You believe? Seems like I ought to know you.
Uyakhona na kubonakala sengathi bengifanele ngikwazi ngikubukile ndawo ndawo.
Oh
ngiyazi ukuthi wawukuphi wena manje awume kancane angihlaki kodwa lolu ucobo wena manje awume kancane waphulukiswa eLouisville eKentucky noma udade wenu waphulukiswa uyiloko hab intombazane kadade wethu hab kunjalo uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho ukuba uphulukiswe njengoba udade wenu aphulukiswa na yana ekhaya kwamukele uJesu Kristu uyakusindisa futhi ukholwa ukuthi lokho kwethuka sekuhambile kunomphelo futhi yekhaya nje uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngiya ekhaya ukuba ngisindiswe futhi uzokwenza uyakhole ngenhliziyo yakho yonke mnumzane na uma ke bengingehlela izazi futhi ngibeke izandla kuwe ngalolu cobo na ubungakholwa ukuthi bekungaba njalo kwenzeke kuwe na ngizokwehla futhi ngikwenze egameni likaJesu Kristu. Uzofawulela lapho ukule kakhulu kakhulu akukho okungenziwa uloketshezi emaphashini kunjalo uzofawulela lapho ngokuqinisekileyo njengezwe manje kungani ungamkholwa ngenhliziyo yakho yonke na sukuma egambeni likaJesu uNkulunkulu usiphe khona uzile umkhuleko wami egameni likaJesu uNkulunkulu usiphe khona mawungangeluli onobubele khulekani wonke umuntu manje kanye sizobeka izandla ugcobo lukamoya ongcwelele lapha ngizobeka izandla kubantu iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziya kubalandela abakholwayo kulungile.
Let's pray now for these.
Asikhulekele manje lezi zindwangu lapha baba wethu asezulwini. Bathatha imizimbeni kaPaul ongcwele amaduku noma izindwangu futhi lathi imimoya engcwelile yaphuma kubo. Siyaqonda ukuthi asisiyo Paul ongcwele kodwa siyazi ukuthi usenguJesu ofanayo ukuba uyaphila nje namuhla njengoba wawunjalo ezinsukwini zikaPaul ongcwele. Ngikhulekela lezi zicelo Nkosi lamaduku azimele izindwangu ezincane namaduku na amaguzu amancane ezingane uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi uzosipha khona sifundisa ukuthi uIsrayeli wayesemashini yakhe eyezweni lesithembiso insika yombili enkulu yahamba phambi kwabo umprofeti wayebamele wamele uNkulunkulu ngenxa yabo emhlabeni futhi ba lo mprofeti wabahola wabakhipha olwandle olufile futhi lwavala umgwaqo kwakukhona ukuthile endleleni ngenkathi besahamba emqeni womsebenzi uNkulunkulu wabuka phansi esemazulwini ngaleyo nsika yomlilo lolwandle lwesaba futhi lwaginqika lwabuyela emuva futhi lwavula umgwaqo ngqo odabula olwandle ukuba u-Israyeli ahambe aqhubeke endleleni yezinyawo yomsebenzi futhi baya ezweni lesethembiso uNkulunkulu lapho lamaduku ebekwa phezu kwabagulayo abahluphekileyo uSathane wehle umugqa wabo uyabavimba endleleni yezinyawo yomsebenzi nakuthi amandla avusa uNkosi yethu ekhona manje eze phezu kwamaduku futhi noma nini lapho bethinta abagulayo sengathi udeveli angesaba ngenkathi esabuka phansi ngegazi likaJesu Kristu futhi bangathi bonke bangaphulukiswa futhi baqhubeke endleleni yezinyawo yomsebenzi bekhona Nkosi
we thank you your
presence siyabonga ubukhona bakho bulapha holo lucobo lukhazimulayo lomoya wakho olunyekazisa thina izidalo ezifayo Nkosi sikubonga kanjani ngokulunga kwakho busisa lawa manje egameni lika Jesu
with your heads bowed every person in here
makhanda yenu kotheme wonke umuntu lapha ningikhothemise amakhanda enu kuphela manje ngizo nicela kuba nikhothemise izinhliziyo zenu nalo yini enye uNkulunkulu wabenga yenza ukunivumela nibone ukuthi ulapha na manje thathani izwi lami lelo gcobo lukhulu kakhulu njengamanje ngize ngibe nesiyezi lapha angisilo uhlanya niyazi angisilo anginikezwanga ngokweqile ekuzikhohliseni nginitshela okuyiqiniso kuphela kungokomphalo lokho kukhanya impeleni kusabalale yonke indawo kubukeka sengathi kukuyo yonke indawo ngalapha izidingo ezikhulu kakhulu ngikholweni Iphephele lathi kumakwa shumlethupa lezi zibonakalisa ziyakubalalela abakholwayo mangaka amakholwa lapha thalili amen awu iphephele lathi lezi zibonakalisa ziyakubalalela abakholwayo ukuze nizokwazi ukuthi akusimina ningena kakhulu kukho njengoba nami nginjalo Lesi nje isiphiwo sivela kuNkulunkulu ukubonakalisa yena sisho izinto futhi ngithatha noma yikuphi ukuqopha kudabule eminyakeni ngabe sekwake kwasho noma yini ngaphandle kwaloko kuvezekayo nje impela na iqiniso ngokuphelele ngaso sonke isikhathi kuzofanele kube njalo ngoba uNkulunkulu manje ungathi ukukweqa uhafu nje fune into ethize elenga leya bukani ulapha manje khona manje
Now if you are a believer put your hand
Manje ubo ikholwa beka isandla sakho kumunye seduze kwakho futhi bazobeka isandla sabo kuwe ungazikhulekeli bakhulekele ngoba bazobe bekhulekela wena manje ukuze uzokwazi futhi uma uzokwenza lokho ngizokuqinisekisa awu akusekho izinhlaka noma imibhede emincane sele bonke sebuyambile kodwa ubulapha ngenkathi izinhlaka nemibhede emincane ibibekiwe lapha abakhubezekile izishoshe izinyonga izimpumputhe akukaze ngangesisode isikhathi kodwa konke kuncike kwakho manje indlela ophileka ngayo ebandleni uma uMethodist kuleka njengoba kwenza amaMethodist uma iBaptist kuleka njengoba kwenza amabhaptisti uma iphentekostali kuleka njengoba enza noma ngabe uyini kuleka kodwa kulekela umuntu obeke izandla zakho kuye khona ke kholwa manje kubulani iphephele lathi lezi zibonakalisa ziyakubalekela abakholwayo uma bebeke izandla zabo kwabagulayo bayokusinda manje kulekelani njengabantu ngabanye ngizonikhulekela ngokuhlanganyela kusukela emsamo manje yilewo nalowo ngendlela okungeyakho
our heavenly father We are approaching thy mercies.
Baba wethu sezulwini sisondela emiseni yakho. Besingeke size ngegama lethu Qobo. Asinikezwanga isithembiso ngalokho. Kodwa sinikezwe isithembiso ngentutana yakho Qobo ethandekayo ukuthi uma nicela ubaba noma yini egameni lami ngizokwenza. Leso kwakuyisithembiso sakho.
Now Father, I pray that you will
manje baba ngiyakhuleka ukuthi uzozibonakalisa nalamakholwa babeke izandla zabo phezu kwabagulayo omunye komunye futhi siyeza manje sihlalele sobukhosi kaNkulunkulu siyabaletha
in the Bible in Mark the 11th chapter the 23rd verse
ePayipelini kumakho isahluko seshumi nanye ivesi lamashumi amabili nantathu ukuthi uma uthi kulentaba nqukuleka futhi ungangabazi enhlizweni yakho kodwa ukholwe ukuthi lokho kushilo kuzofezeka ngaba nakho kushilo uma nihlala kimi namazwi yami ekini celale likuthandayo futhi niyakuphiwa manje baba kuwo wonke umthetho wezwi lakho ngilebukele kungakhathalekile ukuthi abanye bathini ngilikholiwe njengendlela elilotshwe ngayo ngokuba alichasisela kumuntu wokwakhe siyatshelwa kodwa ngendlela nje elilotshwe ngayo uma uzosehlulela ngalencwadi impela ukubonile lokho kuza kithi esimweni esikahle ngoba sizokwahlulelwa ngencwadi futhi manje baba ngiyakhole inhliziyo yami yonke futhi ngale ngisho nesiphiwo somoya wesiprofeto osaziyo futhi ingalesi sizathu ngazi ukuthi singuwe ngoba sifana nse nombhalo manje siyeze Nkosi futhi ngiyakubonga ngazo futhi sithobe manje sisondela ezinkundleni zesitha
Oh Satan you are a defeated being.
Oh Satan uyisidalwa esedliniwa unamandla indodana kaNkulunkulu yathatha amandla akho yakuhundula yonke into owawunayo eCalvary wafakazela ukuthi yayinathi kovuko futhi njengalabo babevele emawuze bonekele kithile namhlanje kuseli futhi yenze ukuthile ngendlela eyakwenza ngayo ngaphambi kokubetshela kwayo ngakho ke siyazi ukuthi ivukile kwabafileyo
And Satan, we are coming in his name, the name of Jesus.
Kuthi Satani siza ngegama lakhe igama lika Jesu kamandla kaKristu futhi wehluliwe futhi ungumkhonzisi kuphela futhi uma sizokwamukela ukukhonzisa kwakho uzosibulela ngaphambi kwesikhathi kodwa angeke ukwenze siyeza sikuphosela inselele lokho ngezwi lika uNkulunkulu ngokuhlupheka okubambelelayo kukaJesu sehlula ukukhonzisa kwakho sibiza isandla sakho Satani futhi siyaphuma silandela leyovu njengengonyama ngezinsuku zikaDavid siyeza ukubuyisa leyomvu empilweni yekade nasemandleni bakhulule egameni likaJesu Kristu phuma kule ndawo phuma kule babandi Sathane siyakuphuza egameni likaJesu Kristu badedele bahambe ngenxa yegama likaKristu sibabuyisele ezihlelweni zobukhozi sikaBaba kuyokhumbuza ngempilo namandla ngegama likaJesu Kristu Nonke nina bantu manje nikholwa ukuthi umkhuleko obukholwa usukhulekiwe ukuthi senizibekile izandla zenu komunye ukuthi nikholiwe ukuthi niyakholwa ukuthi uKristu waphulukisile futhi niyakholwa ukuthi niphilisiwe ngoba umuntu ukukhulekele futhi uyakwamukela khona manje ukuthi uphulukisiwe angikhathali ukuthi ukubazeke kanjani ukuthi kanjani uyisithule kanjani noma ngabe uyini ukuthi ubuthakathaka kanjani ukuthi ukula kanjani yima ngezinyawo zakhe igameni likaJesu Kristu futhi kwamukela amen sikumani yonke into yakungakhathaleki ukuthi yini engalungile sikumani nime ngezinyawo zenu phakamisele izandla zenu futhi nidumise uNkulunkulu ngobuhle bakhe amen.